Neville. Good morning.
Neville, mawawa bwino kalasi. Ndifewo kondwa kwambiri kubweranso kudzakulonjerani inu kenanso mu dzina lokwanira mu zonse lija la Ambuye Yesu. Tikudalira kuti mwakhala ndi sabata yopambana ya matamando ake ndi madalitso. Pamene ndimabwera mawa uno ndinakumana ndi mnyamata wang'ono uko ndipo iye anandipatsa ine chojambulidwa chaching'ono cha mngelo wolondera akuyang'anira ana awiri ang'ono. Ndipo ine sindimadziwa kuti ameneyo anali Dalton, mnyamata wang'ono wa a Dalton. Ndipo kuno masabata pang'ono apitawo kapena apang'ono pafupifupi masabata awiri apitawo kunali bambo wa chikhirisitu anapempha za mwana wake wamkazi wa usinkhu wa mmatini yemwe anali asanakhalebe mkhirisitu pamene iye anali atayima mu mzere wa pemphero. Ndipo mzimu woyera unayankhula modutsa, ine ndikukupatsa iwe mwana wako. Ndipo ndi uyu ali apa ayuma wa uno wopulumu tsidwa ndi obatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu wakhala pa nsanja, basi monga momwe mzimu woyera unanenera. Ndipo ana ena onsewo akhala momuzungulira. Ndikudziwa kuti banja la Dalton ndi losangalala. Ndikumuona dona wang'ono apo yemwe iwo amamupempherera la Mulungu lapitali mwanayo amaganiza kuti afa. Ine ndikuona kuti iye akadalina febe mawa uno, ndipo ndife wokondwa kwambiri chifukwa cha chimenecho. Mulungu iwo amaganiza kuti iye anali ndi vuto la kunyentchera kwa minyewa, ndipo iye analibe zimenezo. Chotero ndife othokoza kwambiri. Ndikuona abwenzi athu onse abwino. Ine ndikumukumbukira bambo uyu apa amene anabwera kwa ine kudzakambirana nane mwapadera ku Chautauqua nthawi ina. Ine ndikukhulupirira kunali kumeneko. Ine ndinali ndikadzutsa ndi inu ndi akazi anu ndi ana. Ine ndikukhulupirira izo kapena inu ndi mkazi wanu kapena ana inde aponso. Middletown ku. Koma ife tonse ine ndimaliwala dzina limenero, chotero ine ndimangolitcha ilo kuti Chautauqua inde bwa anzanga abwino ambiri. Mbale Chale Cox ndi mlongoneri chakuno omwe akhala ngati kwathu kwa chiwiri kwa ine, ndipo mosachotsera inu mukhoza kukhala ananga omwe. Ine ndikapita kumusi uko ndikumene ine ndimakakhalako nthawi yanga yambiri ndikupumula. Ndikumusi kumeneko. Iye ndi mseki wopambana wa gologolo mu Kentucky pamene ine ndili mu Indiana. Ndipo chotero Indiana. Ndipo Chali ndikukuza iwe ndikungofunitsitsa ndikumvelera kwambiri zedi ngati kuti ndikuyenera ndikagwire micheni yochepa imeneyo kapena mbuna ndisanaweyambe wopita kumeneko. Ine ndikungomvelera kwenikweni ngati kuti ine ndikhoza kukwanitsa zambiri. Mbale Annette wochokera ku Louisville, South Carolina. Ndi mbale chabwino basi ambiri mbiri osiyanasiyana kuno ochokera ku malo osiyanasiyana omwe abwera mmawa uno kudzatichezera ife. Inu mukudziwa ife tilibe mamembala okhazikika aliwonse kuno. Ife timangokhala ndi chiyanjano chawina ndi nzake pamene magazi a Yesu Khristu mwana wa Mulungu akutitsuka ife kukusalungama konse. Tsopano ife tikukhala ndi phunziro lopambana la ulemerero basi. Ndipo ife tili makamaka ine ndikudziwa ndikuzimva kukoma zimenezo. Ndipo ine ndikudziwa kuti nonsenu mukuzimva kukoma izo nanunso. Ine ndimayamba nthawi zina podutsa tsiku kuti ndiyankhule za izo kapena kuwerenga za izo. Ndimatenga pafupifupi ndime ziwiri ndipo ndimayamba kudutsa mmalemba. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa ine ndimakhala kuti ndayambira ku Genesis mpaka chivumbulutso kumango tilirabe. Ndipo inu mukudziwa ine ndikufuna kuti ndidzatenge nthawi imene ife tidzakhoze kudzatenga pa buku la Ahebri. Ndikudzangotenga monga basi chabwino pamene nyengo ya gologolo ikuyambika ngati mu September cha mu August. Inu mukudziwa ndikumapitirira kudutsa kufikira nthawi yopita kutsidya kwa nyanja basi usiku uliwonse pa buku la Ahebri kapena buku la Exodo. Momwe Mulungu Exodo anawatulutsira anthu ake kuchokera ku Egupto. Exodo choyimira chokongola kwambiri cha ife lero kukonzekera Exodo yathu. Ndi chinthu chokongola chomwecho. Lemba lonselo kungomangiriza pamodzi ndipo ndi nkhani imodzi yayikulu. Tsopano mawa uno ife tikadali mu buku la ife tinali woti titenga mitu itatu yoyambirira ya buku la Aefeso. Kalata ya Paulo kwa Aefeso ku Efeso kuyesetsa kuyika mpingo pa malo ake. Ndipo basi ife tisanafike kwa ilo kodi tingakhaleko ndi mphindi imodzi kapena ziwiri mu pemphero basi ife tisanatero. Oh, Ambuye Mulungu wathu, ife tikubwera mukukhalapo kwanu tsopano ngati osayenera momwe ife tili, komabe ife tikudziwa kuti pali nsembe ya magazi pamenepo imene ikudikirira kuti titsuke ife kukusayera konse ndi kukatipereka ife pamaso pa Atate opanda chilema osalakwa. Palibe chilichonse chomwe ife tikanachita kuti tiyenere zimenezi, koma chifukwa chakuti Yesu watichitira ife zimenezi, ife tikuweramira modzichepetsa kukukhalapo kwake ndi dzina lake, tikupempha kuti inu mutumize mzimu woyera mmawa uno pakati pathu. Ndipo osati monga kukhala wa theology kapena kudziwa kusanja lemba mudongosolo, koma kungokhala wokondowezeka ndi woyamikira kukukhudza kwa mzimu woyera pamene iwo ukuyenda kudutsa mu munthu wanga, mulole iwo utidalitse ife tonse pamodzi pamene ife tikuwerenga mawu ano olembedwa, kuti iwo ukathe kusandulika kwa ife moyo wa muyaya. Perekani izi Atate, ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha Yesu. Amen. Tsopano, ine ndikhoza kunena mkati muno poyamba kuti ngati nthawi iliyonse yomwe ndinganene china chake chomwe simungagwirizane nacho, chosakhala bwino lomwe mwina mwake cholakwika mwantheradi ku chiphunzitso chanu, kapena china chake chomwe inu simungagwirizane nacho. Ine ndikudalira kuti mzimu woyera kuti iye achipangitsa icho chikhale chokhazikika bwino ndi chokoma kwambiri, kufikira kuti sipakhala chokhumudutsa nkomwe, mukuona kuti izo zikhale kudzera mchikondi ndi chiyanjano, kuti ndizo zimene zili, izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo. Ndipo zonse izi zikuyambika ndi ulaliki wa Mulungu lapitali, ine ndikukhulupirira linali la Mulungu lapitali mmawa, ngati mfumu yokanidwa. Alipali yense mwe waipeza kale tepiyo, ndikuganiza iwo alinawo iwo, ndipo inu mukhoza kuwapeza iwo ngati inu mukuwafuna iwo. Mfumu yokanidwa. Tsopano masiku pang'ono chabe, ndipo ife tikhala tikukayamba uko ku Middletown, Ohio. Ife tikufuna onse omwe ali ndi chuti chawo cha nthawi imeneyo kuti adzayesetse kukakumana nafe kumeneko, chifukwa ife tikuyembekeza kukakhala ndi nthawi yopambana ya chiyanjano ku Middletown, Ohio. Dr. Sullivan ndi wapampando, ine ndikuganiza wa komiti, ndipo pakakhala mausiku asanu a zimenezo, ine ndikakhala ndikulalikira ngati a mlendo ku International Convention ya zipembedzo zosiyana siyana za mpingo. Ndiyeno kenako zikakatha zimenezo, kukakhala msonkhano wathu kuchokera pamenepo kumapita mtsogolo. Ife tawika iwo mpaka pa 12, koma pansi pakumvetsa kwakuti tikhoza kudzapitirira kudutsa ngakhale mpaka sabata ina yotsatirayo, zikangotengera momwe mzimu woyera ukatsogolerere. Ife tonse timafuna tizitsogozedwa ndi mzimu, basi chimene mzimu kunena kuti tichite ndiye kuchichita icho mwansanga. Ndipo tiyeni tizikumbukira pamene ife tikumvera mzimu, phunziro limodzi lalikulu limene ife tikufuna kuti tiphunzire ndi kuti tisamachitemo pupuluma nkomwe, kukuona muzitenga nthawi yanu, muzikhala ndi chikhulupiriro. Ngati ife tamupempha Mulungu chilichonse, kumbukirani Mulungu amayankha pemphero, iye amachita izo mu nthawi yake mwanjira yomwe ili yopambana, amangozipangitsa izo kuti zitiyendere ife bwino lomwe. Ndipo ngati izo sizili chomwecho, ndiye ife tikutani pano mmawa uno, ndi chiyani chomwe tikudzinenera nacho Chikhirisitu? Mulungu, ngati awa simawa Mulungu, ndiye kuti iwo siwoona, ndiye ife tapezeka pakati pa anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ine ndili wokondwa kwambiri podzalumikizana mitima ndi ambiri pano amene amadziwa kuti awa ndi mmawu osalephera a Mulungu. Ndiye iwo ndi mawu aliwonse chonadi, mawu aliwonse a iwo, gawo lililonse la iwo. Ndipo ndi chisomo cha Mulungu, ndakhala nawo mwayi wokaliona dzikolo kumene tsiku lina ife tidzapitako. Dzulo, anthu samadziwa kuti ndi nthawi zopsinja zanji zomwe zimabwera ndi mtundu wa utumiki. ine ndina tsinjika kweni kweni ndipo ine ndinati kwa nkazanga ine ndikanakonda ndikanango mapita iye anati chifukwa chiyani wekunena zimenezo Bill ine ndinati oh kuno ndimakhala ndimavuto ndi zinthu ndipo kenako zinaoneka ngati kuti mzimu woyera unati kodi iwe ukuyesera kuzilambalala izo kodi ukutero ukuyesetsa kuzizemba izo mukuona ayi ine ndinati mungondilola ine ndizima pamaso pomwe pa zonse za izo ndikukakumanizana nazo izo uko mwaona basi mukuona ndizabwino kwambiri ndithu moona ntima ndithudi ine ndikunena izi ngati mboni yoti ndinakaziona ndekha kuti moyo uno ukadzatha ife tidzakalowa mdziko lomwe lili loposa chilichonse chomwe aliyense angachiganizire ndipo ngati pangakhale alendo aliwonse pano ine ndikudalira kuti inu simu ine ndikupemphera kwa Mulungu kuti inu musanditenge ine ngati wotentheka ine ndikufuna ngati pali chilichonse ndikuti ndikhale ona ntima ndikuti ndizinena choonadi ndipo zingandichitire ine ubwino wanji kuti ndinene china chake chomwe chili cholakwika pamene zilipo zambiri zilipo zochuluka kwambiri zili pano zomwe zili choonadi ife nchachiyani kuti tizinena chilichonse cholakwika cha izo mukuona ndi choonadi basi ndipo nzosadabwitsa ine ndikukhulupirira Paulo anakwatulidwira mmwamba kupita mmwamba mwachitatu ndipo iye anakaona zinthu zomwe sikunali koyenera kuti iye aziyankhule ndipo tsiku lina iye anati diso silinaonepo khutu silinamvepo kapenasi zinalowepo mu mtima wa munthu zomwe Mulungu ali nazo za iwo wawasungira amene amamukonda iye oh ife tikungokhala ife tikukhala pa mulu wankhuti kumusi kuno ndizo zonse mulu chabe wa zinyalala wodzaza ndi utsi wofuka kuchokera ku zinyalalazo wa ngakhale kuti ife sitikuyipitsidwa nayo ifeeni ife tikukhala mmenemo komwe utsi ukutuluka mu zikuli zofuka za tchimo chimodzi cha zinthu zodwalitsa kwambiri chomwe ine ndingachiganizire ndi nkhuti yakale ya mu mzinda ikamayaka kodi inu munayamba mwayandikirapo ina chifungo choyipa chija chonyasa cha utsi chikamakwera kudutsa mitundu yonse ya nyasi ndipo ukangopumako icho ndipo zimango kudwalitsa iwe ine ndikukumbukira kuti ndinapita uko ku New Albany kumusi kwa 18th Street uko komwe kunali nkhuti yakale ndipo ndinkatolera kumusi kumeneko ndikumakawerenga mamita ndipo ndinali kuopa tsiku lolikati lafika msewu wa 18 pamene ine ndinkayenera kuti ndikalembere izo kumusi uko chifukwa kunali koti kukanunkha chifungo choyipitsitsa chimenecho ndipo komabe kunali kutagona kumeneko mitembo ya makoswe ndi agalu ndi chilichonse mukudziwa zomwe zimafuka ndipo utsi wakale uja ukutuluka kudutsa zimenezo tsopano komabe zimenezo ndi zomwe moyo uno umafanizidwa nazo mwakupambana kwake ukungofuka utsi basi chimo likungonunkha paliponse monga momwe zimakhalira kuyankhula mwa uzimu koma oh komwe mphepo imaomba mwa ufulu ndipo chilichonse chokoma ndi mtendere ndi chimwemwe ndi moyo wa muyaya basi kutsidya lina la mtsinje koma ife tili pa nkhondo chotero tiyeni tisamangogona pansi ndikuti tiyeni tifulumire ndipo tikafike kumeneko tiyeni timubweretse aliyense limodzi nafe yemwe ife tingathe kumubweretsa inde ndipo tsopano cholinga cha maphunziro awa ndikuti azikike iwo amene awolokera kale ku dzikolo cholinga cha izi kuphunzira buku ili la efeso ndikuti tiwike pamalo mpingo komwe mwantheradi ukuyima mwa khristu ndi choyimira cha chipangano chakale ndi bukhu la yoswa lomwe yoswa analigawa la mulungu lapitali tinali nazo izo pamene yoswa amaligawaniza dzikolo kwa munthu aliyense ndipo iye amachita izo mwakudzoza momwe mose anali anawabweretsa anthu kuchokera ku igupto galiki anyezi anatuluka ndipo anawapatsa iwo malo kumene mulungu anali atawalonjeza kwa zaka 400 mtsogolo kapena zaka 400 mbuyo kuti iye akanadzawabweretsa iwo kupita ku malowo dziko labwino loyenda mkaka ndi uchi ndipo mose anawatsogolera ana aisraeli mpaka anakafika ku dzikolo koma sanawawolotsere iwo kumeneko Ndipo Yesu kwa auzimu kwa anthu omwe adza ife talonjezedwa mzimu woyera kuyambira pachiyambi. Yesu anatitsogolera ife mpaka kulonjezo. Koma mzimu woyera unabwera monga Yoswa kuti udzatenge malo ndi kudzatitsogolera ndi kudzationgolera ndi kudzalitenga dzikolo kapena kudzautenga mpingo. Ife tikupeza kuti kwenikweni ndiye kuti muathu. Tsopano apa ndi pamene mwina mwake anthu akhoza kuganiza kuti ine ndine wamwano ndipo ndikuyesera kusawalemekeza abale. Ine sindikutero. Mulungu akhalewo ndi weruza wanga. Ine sindikutero. Mukuona ine ndikungoyesetsa kulozapo china chake chomwe chili choonadi. Mukuona ife tasankhatsogoleri a anthu m'malo mwa kutsogolera atsogoleri kutsogolera kwa mzimu woyera. Ife tafuna anthu kuti azitigawira gawo lathu ndi kumatitsogolera ife. Zipembedzo monga Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, Pentecostal ndi zipembedzo zosiyanasiyana taliyi kabungwe ngati chitsanzo chathu ndipo ife tikumatsatira zimenezo. Koma ife tili palibe paliponse mu Baibulo pomwe ife tikuyenera kumachita zoterozo. Palibe gawo limodzi lalemba mu Baibulo lonse la Mulungu pomwe iye anayamba waupangapo bungwe mpingo kapena pamene iye anayamba wayankhulapo za bungwe. Palibe malo amodzi mu Baibulo koma nthawi zonse amatsutsana ndi zimenezo. Iye samafuna kuti ife tizifanizidwa ndi zinthu za mdziko. Iye amafuna kuti tizikhala achilendo opatulika. Ine sindikutanthauza tsopano kuti tizikhala opepera monga ife timazitchulira izo. Ine ndikutanthauza kukhala anthu oitanidwa atuluke. Oh, fuko lodala loyera. Kumakhala miyoyo ya pamwamba pachitonzo.
Acting, behaving ourselves.
Kumachita, kumakhala makhalidwe monga momwe yakanakhalira akugwira ntchito mwa ife pakuti ife ndife antchito ake olengedwa mwa Khristu Yesu ku ntchito zabwino. Tsopano lachitatu usiku ambiri a inu kunalibeko lachitatu usiku koma ife tinalowa mu ine ndikukhulupirira ndi ndime ya 3 kapena a ayi ndi ya 5 kukhazikitsidwa kapena kuyikidwa pamalo kwa anthu momwe kuti Mulungu akuyesetsa kuti awayike pamalo anthu ake. Ndipo Mulungu akamuyika pamalo wina ndiye mpingo wonse umafuna kuti ukakhale ngati ameneyo. Kukhala ndi mtundu wa zinthu zomwezo, kumachita zinthu zomwezo. Ife tinadulidwa mosiyanasiyana, ife tinapangidwa mosiyanasiyana, ife tinalengedwa mosiyanasiyana, ndipo ife timayikidwa pamalo mosiyanasiyana. Aliyense kwa ntchito yosiyana. Mwina mwake wina kwa mtundu wina wake wa ung'ono wa ntchito, wina kwa ntchito ya ikulu. Ine ndikukhulupirira anali Davide kapena mmodzi wa aneneri. Ine ndayiwala tsopano anati ine ndingakonde nditakhala chopondera pa khomo pa nyumba ya Ambuye kusiyana ndi kukakhala mmahema ndi oyipa. Tsopano ife tiyimikira kwa mphindi chabe pakukhazikitsidwa ndime ya 5 kuyesetsa kuti tifike m'musi momwe ife tingathere pa iyo. Koma tsopano muzikumbukira mfundo yayikulu zonsezo pamodzi ndi kuwayika pamalo. Ndiyangati amene akumvetsa zimenezo. Tiyeni tikumveni inu mukunena izo ndi mawu amodzi. Kuyika pamalo. Thupi la Yesu Kristu pamalo ake mwa Kristu kumene mzimu woyera ukutitsogolera ife. Ndi zimenezo tu. Tsopano ife tamvetsa izo kukuona kutiyika pamalo ife. Buku la Efeso ndiloti lichite zimenezo. Ndipo tamuonani mphunzitsi wamkulu uyu Paulo. Chinthu choyambirira chimene iye akuchita ndi kuphwasula ganizo lililonse lakugwa. Kuphwasula ganizo lililonse lakukhala mkhristu lero ndipo mawa wagwa. Ndipo tsiku lotsatiralo Mulungu wanditsutsa ine. Ndipo tsiku lotsatiralo ndabwereranso. Zimenezo ndi zankutu. Tsopano ili ndi buku ili sakulembera kwa uphunzitsi wa uvangeli, maulaliki a uvangeli. Ife sitili ine sindimakhudza izi kuminda. Ine ndimazibweretsa izi kutchalichi. Pakuti Paulo amalembera izi kwa oyera iwa amene aitanidwa ndipo asungidwa ndipo adzazidwa ndipo aikidwa pambali ndipo ali mu mzimu oyera ali kale mu dziko la Kenani. Iye akuyesetsa kuwawuza iwo chinthu choyambirira zichotseni mmalingaliro mwanu. Zoti inu mudzatayika ndi zoti inu mudzachita izi ndipo inu mukuopa ichi. Inu musamaope chilichonse. Pakuti iye akuyesetsa kuti akuzeni inu pomwe inu muli, yemwe inu muli, mene inu mukuimira. Sopano inu mukhoza kuchita zinthu molakwitsa, ndipo nthawi iliyonse yomwe inu muchita chilichonse molakwitsa, inu mudzalipidwa pochita zimenezo. Inde Bwana, inu mudzakolola zomwe mwafesa, koma zimenezo zilibe chinthu chimodzi chochita ndi chipulumutso chanu. Pamene inu mwabadwa mwa mzimu wa Mulungu, inu mumakhala ndi moyo wa muyaya, ndipo simungafenso monga momwe Mulungu sangafe. Ndinu gawo la Mulungu, ndinu mwana wa Mulungu. Ine ndinabadwa Branham, inu mukhoza kundipatsa ine dzina lina lake, koma sizingandipange ine wochepelapo kamodzi. Ine ndikanali Branham, ine ndinabadwa Branham, nthawi zonse ndidzakhala Branham. Ine ndikhoza kusadzaoneka bwino tsiku lina nditakwinyika ndi nyamakazi kuchita ngozi ndipo nkung'ambika ng'ambika paliponse mpaka kumaoneka ngati chinyama, koma ine ndidzakhalabe Branham. Chifukwa chiyani? Magazi a Branham ali mkatimu. Ndi chimene inu muli. Ndipo bola ngati Mulungu anakupanga ninu, tsopano kumbukirani, ine sindikuyankhula kwa iwo omwe ali kunja kwa Kristu. Ine ndikuyankhula kwa iwo amene ali mwa Kristu. Inu mumalowa mochotani mwa Kristu, mwa mzimu umodzi, chilembo cha chikulu MZEM, chimene chikutanthauza mwa mzimu woyera umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi. Ife timatani, ife timalowa mochotani, mwa ubatizo wa m'madzi, ndi motani momwe ine ndimatsutsana nanu inu a Baptist ndi inu a Church of Christ. Osati mwa ubatizo wa m'madzi. Ayi mwa njira iliyonse. Akorinto yamba 12 anati mwa mzimu umodzi, mzimu woyera. Ife timabweretsedwa kudzalowa muthupi limenelo, ndipo timakhala otetezeka basi monga momwe thupi limenelo limakhalira lotetezeka. Mulungu ali analonjeza izo. Mulungu angamuweruzeso iye chotani kachiwiri pomwe iye anapita ku Calvary, kukwera ku Golgotha, iye anamenyedwa, anavulazidwa, iye saka anakhoza kuchiza, iye saka anatanga kale kuyankhula mawu amodzi nkomwe. Chifukwa chiyani? Iye anali ndi machimo a dziko pa iye. Osati chifukwa chakuti iye anali wochimwa, koma iye anapangidwa kukhala chimo. Chifukwa cha ine ndi chifukwa cha inu. Machimo onse a mdziko kuyambira kwa Adamu mpaka pa kudza kwake anali pa phewa lake. Ndipo Mulungu sanali kumulanga mwana wake, iye amalanga chimo. Mukuona momwe kuopsa kwake kunali. Iye anali kupanga chitetezero. Iye anali kupanga njira yopulumukirapo kwa onse amene Mulungu mwakudziwiratu kwake anawadziwa kuti akanadzabwera. Ife tilowa muzimenezo mumaminiti pang'ono. Tsopano ndiye pamene inu muli mwa mzimu umodzi, ife timabatizidwa kulowa muthupi limenelo, thupi limodzi lomwe lili Kristu, ndipo ife timakhala otetezeka kwa nthawi zonse. Tsopano apo ndi pamene zimaoneka ngati zimakhudza mwachilendo makamaka a okhulupirira a Arminiani kuti iwo ali amayenera kuchita china chake kuti ayenere iwo eni kapena china chake chochigwirira ntchito. Zingakhale bwanji mwa zinthu ziwiri pa nthawi imodzi? Mwina zingakhale mwachisomo kapena mwantchito chimodzi. Sizingakhale mwa chinthu chomwechomwecho ndi mwa zinthu ziwiri zosiyana. Izo zikuyenera kukhala mwa chimodzi. Ndi ine mai, ine basi sindikuonapo china chilichonse koma chisomo cha Mulungu ndi momwe ine ndinapangidwira. Ine nthawi zonse ndimakhulupirira mu chisomo. Ndine basi chisomo paliponse, ndizo zonse. Si ine ai, ine ngakhale mmoyo wanga, pamene ine ndinali mnyamata, ine sindimata kuona chili chonse, chisomo basi, chisomo. Iwa amati, ine ndiku, iwa undikande kusana kwanga, ndipo ine ndiku kanda kwako, jabu ino, ao ndi maneno ipa. Koma ine, sindi kusamala kuti kaya iwe undikanda kwanga kapenai, ngati kwako kukusoe kela kuti kukandidwe, ine ndiku kanda iwe muli monsemo. Mukuona, chisomo, inde bwana. Mukuona chisomo chimagwira ntchito ndi chikondi. Ngati inu mukuchisowa icho, mosalabadira ngati inu simunandichitirepo ine chilichonse, ine ndilibe chinthu chimodzi chochita ndi inu, ngati inu mukusowekera icho, ine ndikuchitirani icho muli monse. Chisomo, chifukwa chakuti inu mukuchisowa icho, ine ndinkasowa kupulumutsidwa. Panalibe chilichonse chimene chikana ndipulumutsa ine, panalibe chilichonse chimene ine ndikana dzichitira ndekha, ine sindikana dzipulumutsa ndekha kuposa chilichonse. Koma ine ndinkasowa kupulumutsidwa, chifukwa ine ndinkakhulupirira mwa Mulungu. Ndipo Mulungu anatumiza mwana wake wopangidwa mchifaniziro cha thupi lochimwa kuti adzazunzike mmalo mwanga, ndipo ine ndinapulumutsidwa mwa chisomo choka, ine ndinapulumutsidwa. Panalibe chinthu chimodzi chimene ine ndikana chita kapena inu mukana chita kuti mudzipulumutse nokha. Ndipo iwo amene iye anawadziwiratu maziwa dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ife tadutsa muzimenezo la chitatu lapitali. Ife tinamona Mulungu mu ela wake Elohim. Ndipo tinaonetsera kuti iye anali wokhalapo yekha. Koma mkati mwa iye munali utate, mkati mwa iye munali zothekera zosiyana siyana, monga ngati mpulumutsi, monga ngati mchiritsi. Zonsezo zinali mwa Mulungu. Ndipo Mulungu anali wokhalapo yekha. Koma pokhala kuti iye anali mpulumutsi, iye anali ata, iye analibe mngelo, iye analibe chilichonse. Panalibe chilichonse koma iye yekha. Iye anali wokhalapo yekha, panalibe chilichonse chinalipo koma Mulungu. Koma pokhala kuti iye anali Mulungu, ndiye pankayenera kuti pakhale china chake choti chizimupembedza iye, chifukwa iye ankakonda kupembedza. Ndipo umunthu wake omwe unalenga zolengedwa zoti zizimupembedza iye. Tsopano mwakanthawi tiyeni tizikhudze izo kachiwiri. Mwakanthawi tsopano ife sitidutsa muchinthu chonsecho, koma inu mukazimvetsa izo patepi. Komano chifukwa chakuti iye anali Mulungu, iye anapanga angelo, ndipo angelo ankamupembedza iye. Angelo akumupembedzabe iye. Bwanji, angelo mwama imirira mukukhalapo kwa Mulungu alinawo sikisi. Mapiko sikisi. Iwa maika awiri kupimbira nkhope zawo, awiri pa mapazi awo, ndipo amauluka ndi awiri mukukhalapo kwake, akufula usana ndi usiku, woyera, 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 Ambuye Mulungu wamphamvu zonse. Ndizo zimene lemba limanena. Iwo ankamupembedza iye. Tsopano, zimenezo zinalenga china chake choti chizimupembedza iye. Ndiye mkati mwa iye munali chikhumbo cha mpulumutsi. Zikanatheka bwanji kuti chimodzi cha zolengedwa zimenezo, pamene kunalibe tchimo kapena maganizo a tchimo, zikanatheka bwanji kuti chimodzi cha izo chitayike. Izo si zikanatheka. Chotero pamaina kupangidwa china chake chomwe chikanati chidzatayike kuti iye adzakhoze kukhala mpulumutsi. Mkati mwa iye munali mchiritsi. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye ndi mpulumutsi? Inu mukukhulupirira kuti iye ndi mchiritsi? Koma nanga bwanji pakanakhala kuti panalibe choti nkuchipulumutsa kapena kuchichiritsa? Mwaona, pamayenera kukhala china chake chopangidwa mwa njira imeneyo. Chotero tsopano iye sana zipange izo mwa njira imeneyo, koma iye anamuyika munthu pa ufulu wochita mwa kusankha kwake. Ngati iwe udzadya ichi, iwe udzakhala ndi moyo. Ngati iwe udzadya icho, iwe udzafa. Ndipo munthu aliyense yemwe abwera mdziko amayikidwabe ndi chinthu chomwecho. Mulungu mwakudziwiratu kwake anadziwa yemwe akanadzatero ndiye yemwe sakanadzatero. Ngati Mulungu pokhala fuso linafusidwa dzulo ndi wa theology kwa ine yemwe wakhala kukhala nawo pa misonkhano kapena kumvetsera tepi, anati fuso limodzi. Iye anati ndiye kodi Mulungu ndiopezeka ponseponse? Ndiye, iye anati iye akhoza kukhala paliponse? Ine ndinati iye siopezeka ponseponse, monga momwe mawu akunenera wopezeka ponseponse. iye sanga kale chokhalapo ndiyeno kukhala wopezeka ponse ponse. Ngati iye ali wopezeka ponse ponse, chifukwa chiyani mumapempha mzimu woyera? Ngati iye ali wopezeka ponse ponse, iye amadzaza mngaluli wonse ngodya mphako kachidutswa kalikonse mnyewa china chilichonse chomwe chilipo. Ine ndinati chifukwa chiyani iye ankamusaka Mose ngati iye ali wopezeka ponse ponse kuchigono? Chifukwa chiyani iye ankatamanga tamanga munda wa Edeni akufula Adamu Adamu iwe uli kuti ngati iye ali wopezeka ponse ponse? Iye ndi wopezeka ponse ponse chifukwa chakuti iye ndi wodziwa zonse. Iye amadziwa chilichonse chifukwa iye ndi wopanda malire. Pokhala wopanda malire zimamupangitsa iye kukhala wopezeka ponse ponse. Pokhala wopezeka ponse ponse ndiye pokhala wopanda malire ndiye iye amakhala mu miyamba. Iye amakhala pamalo chifukwa chakuti iye ndi chokhalapo. Koma pokhala wopanda malire ndiye iye amadziwa zinthu zonse. Amadziwa nthawi iliyonse yomwe njenjete ikuphetira diso lake. Amadziwa njuchi iliyonse kumene imapita muchisa kukatenga uchi wake. Iye amadziwa mpheta iliyonse yomwe ili mu mtengo. Iye amadziwa ganizo lililonse lomwe lili mmalingaliro mwanu. Chifukwa chakuti iye ndi wopanda malire ndi wodziwa zonse. Ndiko kuti iye sikuti ndi wopanda malire kokha, iye ndi wodziwa zonse. Iye amadziwa chilichonse. Koma iye ndi chokhalapo. Mulungu ndi chokhalapo. Ndipo kuchokera mwa chokhalapo chimenechi anayamba kutulutsa izi. Ndipo tchimo ine ndinanena usiku wina, tchimo sicholengedwa. Palibe chilichonse chomwe chinalengedwa chimene sichinali changwiro. Mulungu analenga zinthu zonse zabwino. Tchimo sicholengedwa. Anati chabwino kumeneko ndiko kulengedwa kumene kwa tchimo. Inu mwamvapo zimenezo, koma uko ndi kulakwitsa. Tchimo alipo mlengi mmodzi yekha ndiye Mulungu. Mulungu sakanatha kulenga tchimo chifukwa iye ndi woyera ndipo mulibe chilichonse mwa iye chopangira ilo. Tchimo ndi kupotoza, osati cholengedwa koma ndi kupotoza. Chigololo ndi mchitidwe wolungama womwe wapotozedwa. Bodza ndi choonadi chomwe chanenedwa molakwika. Tchimo lililonse, tchimo lililonse ndi chilungamo chopotozedwa. Chotero tsopano Mulungu amaziyika. Iye wadzionetsera kale yekha. Iye ndi Mulungu. Iye wadzionetsera kale yekha ngati mpulumutsi. Munthu anatayika ndipo iye anawapulumutsa iwo. Iye wadzionetsera kale yekha ngati mchiritsi. Sizipanga kusiyana kulikonse zomwe anthu amanena kuti iye ali, ndipo iye ali muli monse chimodzimodzi basi. Iye ndi mchiritsi. Iye ndi mpulumutsi. Ndipo iye ndi Mulungu. Iye ndi wamuyaya, ndipo iye ali ndi cholinga, ndipo cholinga chake chinali pachiyambi kuti adzapange zolengedwa zoti zizidzamukonda iye ndi kumupembedza iye. Ndipo iye anapanga zolengedwa, ndipo zolengedwa zozinagwa. Ndipo kenako Mulungu mwakupanda malire kwake anayangʼana pansi kudutsa mu mzere wa nthawi ndipo anamuona munthu aliyense yemwe akanati adzapulumutsidwe. Munthu aliyense iye anazidziwa izo mwakudziwiratu. Chotero ngati iye mwakudziwiratu anadziwa omwe akanati adzapulumutsidwe ndi omwe akanati asadzapulumutsidwe, iye akanakhoza kuwakonzeratu. Chotero mawuwo sikuti ndi mawu oyipa somkomwe, sichoncho. Iye anakhoza kuwakonzeratu chifukwa iye ankadziwa omwe akanadzatero ndi omwe akanadzapanda kutero. Chotero kuti awagwire iwo omwe akanati adzatero. Iye ankayenera kuti apange chitetezero cha machimo awo. Oh, ngati ife tingathe, ife tikufuna tifikire kwa izo ndime zingapo zokha pansi pake. Iye anatikonzeratu ife kumoyo wa muyaya. Atadziwa iwo amene akanati adzasiye pambali chilichonse mosalabadira kuti zizidzaoneka zosayanjanitsika chotani kwa ana amdziko, izo sizikanadzatanthauza chinthu chimodzi kwa iwo, chifukwa iwo anali ana a Mulungu. Ndipo iye anawayitana iwo. Ndipo iye anamutumiza Yesu kuti magazi ake adzakhale chitetezero. Chitetezero cha magazi kuti adzapange mapembedzero kapena a kuvomerezedwa kapena a kuyeretsa. Dongosolo loyeretsa kuti mowirikiza. Osati kungokhala nthawi imodzi yokha pa chitsitsimutso chimodzi, koma kumakhala moyo nthawi zonse, kumapanga kupembedzera kuti Mkhristu azikhala woyera usana ndi usiku. pali magazi a Yesu Kristu omwe amapanga kulandiridwa pantanda pamene popa kukhalapo kwa Mulungu omwe amatitsuka ife mowilikiza usana ndi usiku kutchimo lonse. Ndipo ife timakhala otetezedwa titalowetsedwa mkati. Kulowetsedwa mkati chotani? Mwa mzimu woyera. Kulowa muthupi la Ambuye Yesu. Ndipo kukhala otetezeka. Iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Palibenso chiweruzo. Mkristu sadzapita konse ku chiweruzo. Kristu anamupitira kale iye. Wondi mira mlandu wanga anaima mmalo mwanga. Iye anandichonderera mlandu wanga kuti ine sindi madziwa. Iye anawauza Atate kuti ine sindi nali woyenera kuti ine sindi madziwa. Koma iye anandikonda ine ndipo iye anadzatenga malo anga ndipo anandichonderera mlandu wanga ndipo lero ndine mfulu. Inde Bwana ndipo iye anakhetsa magazi ake kuti akawapereke nsembe pamenepo chifukwa cha machimo athu. Kumbukirani usiku wa lachitatu lapitali palibe Mkristu, Mkristu amene amachimwa koma wochimwa sangathe kuchimwa chimo. Wochimwa samachimwa chifukwa iye ndi wochimwa. Iye ndi wochimwa basi kuyamba ndi kuyamba ndipo ndizo zonse. Apa, mutenge kuchikutilo kwa buku ili, ndi kwa kuda. Gao la kuda alo ndi lali kulubwanji, lonse ndi la kuda. Palibe mkomwe gao loyera paicho, ndi cha kuda. Inu mukuti, pochulu kachonchi apa, ai, izo si choncho, chintu chonsejo ndi cha kuda. Konseko ndi kwa kuda, ndi mwemwe wochi mwalili. Iye ndi woweru zidwa basi kuyamba ndi kuyamba. Chabu ino, inu mukuti, nangabwanji ngati ya chita chikololo. Nangabwanji ngati ya mugirira nkazi wina wake. Nangabwanji ngati ya kuchita juga. Nangabwanji ngati ya muombela wina wake. Izo si nchito yathu. Izo si nchito yathu. Ife tili nao malamulo kumusi kuno ota samalire zimenezo. Ife siti lioko zanso. Ife ndalalika utenga. Ife siti mamu weruza iye pachimene ye wachita. Ife siti mamu weruza iye chifuka chochita chikololo. Ife siti mamu weruza iye chifuka iye ndi wochimwa. Ngati ya gana kala Mkristu. Iye sibweza kuchita zimenezo. Uko mkulondola, ngati ya sindhika, iye sanga chite zimenezo. Koma chifukwa chakuti iye ndi wochimwa, ndi chimene chima mbangitza iye kumachita zimenezo. Apo ndi pamene zima pwasulira zidaliro za awachila mulo. Inde Bwana, mbale, ndilole nine ndibuze ninu. Si mwanchito koma mwachi somo ifetima pulumutsidwa. Ndipo ndizo mwachi kurupiriro. Inde Bwana, sobano, ine sindinga waweruza abale anga achila mulo. Iwo ndi abale anga, ndipo iwo adzaka kala kumeneko. Chimozi mozi basi monga aliese wa iwo ata adzaka kale kumeneko. Chifukwa Mulungu anaudzodzeratu mpingo wake kuti udzaka kale kumeneko. Koma basi chinthucho inu mumawangamba ngamba anthu iwo samadziwa chiyani lero chabwino mwina mwake ngati ine mungo walola iwo kuti azidziwa bola ngati iwo ali ndi njala ya mdziko iwo kunalibeko kumeneko kuyamba ndi kuyamba. Ine sindimakhala moona kwa mkazi wanga chifukwa chakuti ine ndikuganiza kuti yakhoza kudzandisiya ine. Ine ndima karamona kwa mkazi wanga chifukwa chakuti ine ndima mukonda iye. Ndi udindo ovomelezeka omwe ife tinapanga kuti ife tizikondana wina ndi nzake. Poyamba izo zisanakhalepo kaye chimaine kuti chikhale chikondi. Ine ndima mukonda iye. Ngakhale kuti ndikukhulupirira kuti ngati ndingachite china chake cholakwika yakhoza kundikhululukira ine komabe ine sindingachite izo muli monse. Ine ndima mukonda iye. Ndi momwe izo zimakhalira ndi Kristu. Ngati ine ndingakhale moyo, ine ndili fifite, ngati ndingakhale moyo kudzafika usinku wa 90 kapena 100, nkukhala ndi zaka zina fifite zoti ndilalikire, ndipo ine osalalikira nkomwe, nkupita uko ndikukakhala kumtsinje, ndine opulumuka muli monse. Mulungu anandipulumutsa ine mwachisomo chake, mosagwirira ntchito iliyonse yomwe ine ndikanayichita, ndinayichita kapena china chilichonsecho. Ine ndimalalikira chifukwa chakuti ndima mukonda iye ndipo ndima wakonda anthu ake. Ndipo ndi chifukwa chomwe ine ndimadziwira kuti ndinadutsa kuchokera ku imfa ndinapita kumoyo. Chifukwa chakuti ine ndima wakonda iwo ndipo ndima watsatira iwo. Silibe kanthu kuti ndi mtundu wanji wachikhalidwe chomwe iwo alimo. Ine ndima watsatira be iwo muli monse. Pitani mukawatenge iwo muli monse. Kawakokeni iwo muli monse. ngati asitumikisa kugwirizana ndipo ena sakugwirizana ndipo zipembedzo sizikugwirizana izo sizimandiletsa ine pali china chake izo sizinamuletse iye iye anabwera pakati pomwe pakusakhulupirira ndipo izo sizinamuletse iye iye anapitirirabe mtsogolo muli monse ndi zimene ife timachita kupita uko kukawatenga iwo kukawagwira iwo muli monse kaya zatani kukafikira kukawakhwatula kukawagwira ndi mphamvu zako zonse inu simukudziwa kuti iwowo ndi ndani apulumutseni iwo ndizo chifukwa cha chikondi osati chifukwa chakuti ine ndikuyenera kutero koma chifukwa chakuti ine ndimakonda chifukwa chakuti inu mumakonda mumati ine ndikuyenera ndipite ndikakonze chijaji kwa mkazi uyo koma ine ndikukuuzani inu pompano ine ndikuganiza chifukwa chakuti ine ndimapita kuchalichi ndikuyenera kuti ndipite ndikachikonze icho ayi ndi inuyo yemwe mukuyenera kukonza kaye poyamba mukuona mukuona ngati inu mulibe chikondi cha mulungu mu mtima mwanu china chake chinzake chimakupangitsa iwe kudziwa kuti ndiwe wolakwa ndiye iwe umapita ukachikonza icho kwa mulungu kenako umakachikonza icho kwa woyandikana nawe wako yesu anaphunzitsa chinthu chomwechomwecho iye anati ngati iwe ubwera kuguwa ndipo pali wakumbukira kuti pali mangawa ndi mzako kapena mbale wako pita ukachikonze kaye kwa iye poyamba Tsopano mumibado yomwe ikuyenera kubwera ife tinali nazo lachitatu usiku maonetseredwe tizigwiranso izo mmawa uno mu kuonetseredwa kwa ana a mulungu mwakuyankhula kwina mulungu akudikirira ndipo kenako pa nthawi yakumapeto pamene ife tonse tidzayime pamaso pake angelo sanatayike iwo sadzadziwa momwe angakondwelere madalitso monga momwe ife timachitira iwo sanatayike mkomwe koma ine ndikudziwa komwe ine ndinachokerako ndikulidziwa thanthwe lomwe ine ndinasemedwako wochimwa inu mukudziwa komwe inu munasemedwako tsopano pamene ife tinapezeka ndiye ife tikhoza kuima pamaso pa mulungu o lidzakhala tsiku lotani limenelo ndiye kukhazikitsidwa kuyikidwa pamalo tsopano mulungu akuchita izi pa ntchito ndipo tsopano ngati ndingazibweretse izi kwa inu ndiye ife tiyambapo tsopano pa ndima ya 5 ndikufuna kuti ndiwerenge iwo anati konzeratu ife kukukhazikitsidwa kwa ana mwa yesu khristu kwa iye mwini monga mwakukonda kwake komwe kwabwino kwa chifuniro chake ndipo zinamukomera mulungu kuti achite chifuniro chake kukhazikitsa kuyika pamalo tsopano kodi iye akuchita chiyani akuyika mpingo wake poyamba iye anawitana mpingo wake methodist presbyteria lutheran baptist kuwayitana iwo ndiye kodi iye anachita chiyani anatumiza mzimu woyera ndipo anawapatsa iwo ubatizo wa mzimu woyera ine ndikufuna kuti inu anthu achipentekoste muchichotse ichi mu mtima mwanu pentekosite sichipembedzo pentekosite ndi chokuchitikira ndi mzimu woyera si bungwe ayi inu simungaupange bungwe mzimu woyera iwo sungayimire izo tsopano inu muli ndi bungwe lomwe mumalitchula zimenezo koma mzimu woyera umatuluka pomwepo ndipo umakusiyani inu kuti mukhale pomwepo pamene inu muli ndipo umangopitirirabe mukuona pentekoste si bungwe pentekoste ndi chokuchitikira ndiyeno mulungu anawapatsa ana ake kubadwa kwatsopano mwa ubatizo wa mzimu woyera iwo anabwera mowuyandikira iwo pamene iwo anadziyeretsa okha kudzera mu Nazarene Pilgrim Holiness kenako anabwera muchowachitikira cha pentekosite kapena ubatizo wa mzimu woyera kubwezeretsa kwa mphatso iwo anapita kukayankhula ndi malilime ndi kutanthauzira malilime ndipo anapatsidwa mphatso za machiritso ndi zozizwitsa ndipo zizindikiro ndi zodabwitsa zinayamba kumawatsatira iwo tsopano iwo ndi ana mulungu iwo ali pamalo mwa Khristu iwo amasanduka ana mwakubadwa ndipo kubadwa kwatsopano ndi kutembenuka kokhako ndi mzimu woyera inu simumakhala wotembenuka mkomwe mpaka mutalandira mzimu woyera ndi chimene lemba linanena yesu anamuuza petro mumufunsa aliyense muwerenge lemba lanu iye analungamitsidwa pakukhulupirira pa ambuye yesu anadzakhala wotsatira mtumwi Yesu anamupatsa iye mafunguro aku ufumu. Ndipo Yohane 17:17, iye anawayeretsa iwo, anawapatsa iwo mphamvu, anawatuma iwo azipita kukatulutsa ajerekezi ndi zinthu, anawayeretsa iwo. Ayeretseni iwo Atate kudzera choonadi chanu. Mawu anu ali choonadi. Ine ndi kudziyeretsa ndekha chifukwa cha iwo. Ndiwo amodzi amawokometsetsa omwe ine ndinayamba ndawamvapo. Atate, ine ndikudziyeretsa ndekha chifukwa cha iwo. Kodi inu mukudziwa kuti iye anali ndi ufulu wokhala ndi khomo? Iye anali munthu. Inu mukudziwa chifukwa chiyani iye anali ndi ufulu wokhala ndi mkazi? Iye anali mwamuna.
But he said, Father, I sanctify myself.
Iye anali ndi ufulu kwa zinthu zonse izi. Koma iye anati, Atate, ine ndikudziyeretsa ndekha chifukwa cha iwo. Ine ndikudziyeretsa ndekha. Ndimayankhula ndi mlaliki wang'ono dzulo, ine ndikukamulalikirira iye mu masiku angapo konkuno pa msewu waukulu. Ndipo ndinamufunsa iye za chinthu china chake, iye anati, inde mʼbale Branham. Koma ambiri anthu anga samakhulupirira mu zimenezo. Ine ndinati, pafupifupi onse aiwo ndi achilamulo, inde mbaleyo samakhulupirira zimenezo. Koma iye anati, chifukwa cha iwo. Oh, ine ndinafuna kukumbatira khosi lake. Chifukwa cha iwo. Maona, ine ndikudziyeretsa ndekha chifukwa cha iwo. Oh, Yesu anali kuwaphunzitsa amuna 12. Kuti kudzera mwa amuna 12 amenewo anali woti atengere uthenga ku dziko lapansi. Ndipo iye anati, chifukwa cha iwo ine ndikudziyeretsa ndekha. Kudzikonza wekha chifukwa chawo yandikana naye wako. Chifukwa cha wina wakenso. Usagwiritse ntchito ufulu wako ngati chovala, anatero Paulo, koma udziyeretse wekha. Ukhale ndi khalidwe labwino pakati pa oyandikana nawo, monga mkhristu weniweni amayenera kuchitira. Mulole zolankhulana zanu zizikhala ngati inu mukumana ndi mdani wanu, mudziyeretse nokha chifukwa cha iye, osadziwa chomwe ungachite. Tsopano, kumuyika mwana pa malo. Chinthu choyambirira mwana akangolowa, iye ankakhala mwana. Koma ndiye ife tikupeza kuti khalidwe lake ndilomwe linkamuyika iye mukukhazikitsidwa. Kaya makhala khalidwe labwino kapena ayi. Ndipo ndizo achi Pentecoste. Tsopano mungondilola ine ndikuonetseni inu kuti Pentecoste sichipembedzo. Ndi a Baptist angati muno omwe anali a Baptist omwe analandira mzimu woyera. Tiye tione manja anu. Mukuona, ndi angati a Methodist muno omwe analandira mzimu woyera. Kwezani mwamba dzanja lanu. Ndi a Nazarene angati muno omwe analandira mzimu woyera. Kwezani mwamba manja anu. A Presbyteria analandira mzimu woyera. Mukuona, Lutheran. Azipembedzo zina, omwe sanali achi Pentecoste nkomwe, anangokhala achipembedzo china, analandira mzimu woyera. Tiyeni tione dzanja lanu. Mukuona, chotero ndiye Pentecoste sichipembedzo, ndichokuchitikira. Tsopano, Mulungu anakulowetsani inu muthupi la Khristu. Tsopano, kodi iye akuchita chiyani? Iwe utatha kudzitsimikizira wekha, utadziyeretsa wekha ndi khalidwe lako labwino, womvera kwa mzimu woyera. Zilibe kanthu kuti dziko likunena chiyani. Ine ndikhula ichi molimba kwambiri. Mwaona, chifukwa ine sindikutanthauza izo kuti ndikhale wamwano. Ine chonde sindili kwenikweni. Mwaona, sindikuganiza kwenikweni kuti ndine wankhanza. Ine sindikufuna kuti ndikhale choncho. Chomwe chimandilemetsa ine ndikuwatenga anthu ndikuwalalikira iwo choonadi chotumizidwa ndi Mulungu ichi. Ndipo iwo nkungotembenuka mopotoloka ndikumapitirirabe kumakachita chinthu chomwecho ndikumanena kuti iwo ali ndi mzimu woyera. Izo pafupifupi zimangokupwasula iwe. Mwaona? Vuto lake ndi chiyani? Iwo amangobwererabe ku chinthu chomwecho. Chimodzimodzi basi monga ngati ana Israeli. Iwo ankafuna mfumu kuti mfumu imeneyi iziwalamulira iwo ndi kumawapangitsa iwo kuti azichita monga Aamori ndi a Amaleki ndi a Filisiti. Kodi inu mukudziwa Madonna kuti ndi zolakwika kuvala mathalauza? Kodi inu mukudziwa zimenezo? Kodi inu mukudziwa kuti ndizola kuika kudula mangongo atsitsiranu? Kodi mukudziwa kuti ndizola kuika bambo kuti inu muzipitiliza kusuta ndi kumachita momwe inu mukuchitiramu? Kodi mukudziwa kuti ndizola kuika kuti inu musakhale mwamuna wa nyumba yanu? Mkazi wanu akakwiya pang'ono ndi mkwiyo ndikukutulutsirani panja kudzera pa khomo ndipo inu mkudzati, inde adalitse mtima wako wokondedwa, ine ndibweranso pompano? Kodi inu mukudziwa inu mungakhale bwanji oyang'anira pa nyumba ya Mulungu pomwe simukutha nkomwe kulamulira nyumba yanu yomwe? Ndizo ndendende kulondola. Kodi inu mukudziwa mlongo kuti amuna anu si amuna anu chabe komanso ndi wokulamulirani wanu? Mulungu ananena chomwecho. Chifukwa chakuti mwamunayo sananyengedwe, mkaziyo ananyengedwa. Ndipo inu alaliki mukumapitiliza kumapanga asipusa achikazi ndi azilaliki mmachali chanu nkumadziwa kuti mawa Mulungu amazitsutsa zimenezo. Inu mukupitilizabe kumagwiritsa ntchito dzina lija la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera pobatiza pamene palibe kachidutsa kamodzi kalemba ka izo mu Baibulo. Ine ndikufuna Archbishop kapena wina wakenso kuti andionetse ine pamene aliyense mu Baibulo anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine ndikufuna wina wake andionetse ine aliyense yemwe anayamba wabatizidwapo mwanjira iliyonse pambali pa dzina la Yesu. Koma wa Yohane sunali anabatizidwa, iwo amabatizidwa akukhulupirira kuti iye anali kubwera, koma iwo sankadziwa yemwe iye anali. Koma mwansanga pamene iwo anangozindikira chimenecho, iwo anayenera kubwera ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikufuna wina wake atero, ine ndawafusapo Assemblies of God azilaliki enawo, a Baptist, a Presbyteria ndi chilichonse. Iwo sanga tero, iwo sanga nene za izo. Ine ndikufuna ndilione lemba. Ndiyeno ndine wotengeka, ndiye ndine wopenga, ndazungulira mutu, ndine munthu wa misala. Basi chifukwa chakuti ine ndikukuuzani inu choonadi. Tsopano ndiko kuona mtima abale. Ngati munthu wadzipereka kwa thunthu kwa Mulungu, iwe umagulitsa loko chogwirira ndi chotsegulira. Iwe umapatulidwa, ndinu cholengedwa chosinthika. Ambiri ayitanidwa, ochepa asankhidwa. Inde anthu ambiri anayitanidwa, iwe umayitanidwa mu mtima mwako. Inde ine ndikukhulupirira Mulungu amandikonda ine, ine ndikukhulupirira iye amatero. Koma mʼbale, zimenezo inu mudzakhala wotayika kwambiri monga ena onsewo, chifukwa iwo adzabwera kumeneko tsiku limenelo ngakhale kumati, Ambuye, ine ndinatulutsapo ziwanda mu dzina lanu, ine ndinachita chilichonse mu dzina lanu, ndakhalapo ndi misonkhano ya machiritso, ndalalikirapo uthenga, ine ndatulutsapo ziwanda. Ndipo Yesu adzati, chokani apa, ine sindikukudziwani inu nkomwe, achinyengo. Ndi iye amene achita chifuniro cha Atate anga. Chifukwa chiyani anthu amalephera kuziona izo? Tsopano ine ndikudziwa zimenezo zikukhula. Ndipo ine sindikutanthauza kuti izo zikweteke. Ine sindikutanthauza kuti izo zikhale mwanjira imeneyo. Koma mʼbale, ine zikundionekera ine ngati kuti tili kumapeto anthawi. Ndipo Mulungu akukhazikitsa, akuwayika pamalo mu mpingo mu thupi la Khristu ake. Tsopano sadzakhalapo ambiri zedi omwe iye ati adzawayike mmenemo. Ine ndikuwuzani inu zimenezo kuyamba ndi kuyamba. Inu mukuti, oh, chabwino, padzakhala chiwerengero chachikulu chotero. Koma iye wakhala ndi zaka 6,000 akuwatulutsamo iwo nawonso. Kumbukirani, chiukitsiro chikubwera ndipo tidzakwatulidwa nawo iwo. Apang'ono okha iwo. Mwaona? Inu mufufuze chipulumutso chanu mwansanga. Mudziyang'aneso nokha ndipo muone chomwe chalakwika. Mukuona? Muone basi chomwe chavuta. Ine ndikudziwa ndizo izo nzolimba, koma mbale ndi choonadi cha Mulungu kukhazikitsidwa. Ife tikuyenera tizikhala pa moto kwambiri kwa Mulungu. Ife tikuyenera tizipita usana ndi usiku, pasakhale chilichonse choti chizitiimitsa ife. Ndipo ife tizikhala wokoma kwambiri, ndi abwino kwambiri, ndi achifundo kwambiri, ndi wonga Khristu kwambiri mʼmiyoyo yathu. Zimatengera moyo wa tsiku ndi tsiku. Yesu anati, "Talingalirani zakakombo wa mʼmunda, momwe iye amakulira, amagwirira ntchito ndi kuzungulira. Komabe ine ndinena ndi inu kuti Solomoni mu ulemerero wake wonse sanavaleko ngati iye." Solomoni anali ndi minjiro yomwe inkakongoletsedwa ndi siliki wa ulemerero ndi zoluka ndi zinthu, koma izo sizinali zomwe iye ankazikamba. Kuti kakombo akule amayenera kuvutikira usana ndi usiku. Ntiani chomwe inu mukufunira kuti mubwere kuno kumapeto kwa nzere.
If the righteous be scarcely saved,
ngati olungama adzapulumuke movutikira, ndi kuti komwe wochimwa ndiye wosakhulupirira, ndiwo panda umulungu, munthu yemwe amamva mawu ndipo nkukana kuyenda mwa iwo. Tsopano kodi ife tichita chiyani? Mukuona tsopano zimenezo, ichi ndi tsopano, chino ndi chali chitatu. Ife tili ndi mwina mwake alendo folo kapena 5 pakati pathu, koma ichi ndi chalichi. Ine ndikukuphunzitsani inu, izi zikupita pa matepi. Ine ndikufuna anthu omwe amamvetsera matepi. Kumbukirani, izi ndi zampingo wanga uko pakati pa anthu kumeneko, kuyesetsa kukhala njonda mokwanira kuti ndiwauze iwo zimenezo, kuchita ngati ukhalabe pamene ungamawalere mu maganizo awo ang'ono achibwanawo. Koma pamene zifika kwenikweni poyala choonadi pansi, tiyeni tichiyale icho. Kukhazikitsidwa, kuyika pamalo, kodi iwo ali pati? Ndionetseni ine pomwe iwo ali. Mulungu akuyitanira ana ake pambali mwakuonetseredwa. Iwo sasowekera kuti anene mawu amodzi aizo. Inu mumaona kuti china chake chachitika. Kumuyika pamalo mwana wake, kumuyika iye mudongosolo basi ndendende ndi zinthu zomwezo. Iye wangokhala ndi ulamuliro wochuluka, mawu ake ndi chimodzimodzi basi ndi amngelo wamkulu. Kuposa mwanayo anakhazikitsidwa, anayikidwa pamalo apamwamba, anakhazikidwa kumeneko, anasintha miinjiro yake, anasintha mitundu yake. Abambo ake anachititsa mwambo, anati uyu ndi mwana wanga kuyambira lero, iye ndi kazembe, iye ndi wolamulira, iye ndi woyang'anira chuma changa chonse, zonse zomwe ndili nazo ndi zake. Uko mkulondola, ndiye ife tikhoza kubwereranso kwa Elohim. Elohimu yemweyo, mwaona, pomwe iye ali wokhalapo yekha, ndiyeno nkubwerera kudzera mwa Yehova yemwe anapanga china chake, iye anamupatsa munthu ulamuliro pa dziko lapansi. Kodi ife tikudikirira chiyani? Kuonetseredwa dziko lapansi likubula, tiyeni titsikire kwa izo ndipo tiwerenge izo. Chabwino, anati konzeratu kukhazikitsidwa kwa ana mwa iye mwini, monga mwa kukonda kwake kwabwino kwa chifuniro chake, kwa matamando aulemerero wa chisomo chake. Kodi chisomo chake ndi chiyani? Kumbuyo asanati pamene iye anali asanakhala Atate, chisomo chake, chikondi chake chinamupanga iye mwini kukhala mwana, kuti ife tidzakonzedweretu kukukhazikitsidwa kwa ana kwa matamando a chisomo chake. Mukuona momwe iye watipanga ife ovomerezeka mwa a munthu wokondedwayo yemwe ali Khristu, watipanga ife kukhala olandiridwa motani mwa iye. Ife timalowa mobwanji mwa iye, mwa mzimu umodzi, tonse timabatizidwa mwa iye. Mvetserani, mwamene ife tili nacho chiwombolo, ife tili nacho chiwombolo kudzera mu magazi yake, chikhululukiro cha MACHEMO. Kodi inu mungalalikire bwanji kukonzedweratu zakudzozeratu kwa Mulungu ndi kukhazikidwa pokhapokha ngati pali chitetezero cha tchimo pena pake? Nchifukwa chiyani zili choncho? Tsiku lililonse inu mumalakwitsa, tsiku lililonse inu mumachita cholakwika, koma ngati ndiwe wobadwa mwatsopano, mwamuna kapena mkazi, mwansanga ukalakwitsa, Mulungu amadziwa kuti iwe ukudzimvera chisoni chifukwa cha izo. Iwe ukhoza kuima pamaso pa President Roosevelt kapena wina aliyenseyo, ndikuti ndine wolakwa, Mulungu andikhululukire ine chifukwa cha chinthu ichi. Chifukwa chani? Ndipo apo ndi pamene chitetezero cha magazi. Inu mukuzindikira kuti MACHEMO wochimwa ndi wochimwa, iye samachita machimo, koma mpingo umachita machimo, umachita zolakwika, umakhala ndi ganizo lolakwika, maonedwe olakwika, umapanga zombwita zodzandima ngati kamwana kakang'ono kakamayenda, kakamayesera kuphunzira kuyenda. Iye amangokhala kuti sanadziwe momwe angayendere bwino apobe, chifukwa iye ndi mnyamata wang'ono. Koma ife tili nalo dzanja lomwe limatifikira ngati ife, limakatipeza ife ndi kutichilikiza ife ndi kuti yenda sitepe ichonchi mwana wanga. Iye samatitola ife ndi kutimenya mbama ife chifukwa chakuti tinalakwitsa. Iye samatimenya ife mpaka kufa chifukwa chakuti tikuyesera kuyenda. Iye amatikonda ife monga momwe ife timawakondera ana athu. Bambo weni sanga mukabule mwana wake pamene yakuyesera kuyenda ngati yagwa pansi. Ama mufikira pansi pomwepo ndi dzanja lalikulu lamphamvu ndi kumudzutsapo kumugwira ndi manja ake awiri onse ndi kuti umu ndi mmene uzichitira mwana uziyenda chonchi. Umo ndi momwe Mulungu ama uchitira mpingo wake. Ama fikira pansi ndi kudzamutenga iye ndi mkono wake ama munyamula iye ndi kuti uziyenda monga chonchi mwana wanga apa usati usamanene izi monga choncho uziyankhula izo monga chonchi. Tsopano ine sindi kusamala chomwe mpingo kunena, chomwe ichi chikunena, chomwe icho chikunena, iwe uzinena ichi monga chonchi. Monga chonchi, ndipo ichi ndi ichi. Ngati mau anga alalikira izi, iwe ukhalebe ndi izi, uzienda nazo izo, ukhalebe nazo izo, usasamale zomwe wina aliyenseyo anga nene, ukhalebe nazo izo, uzienda chonchi, umundi momwe uziendera masitepe yako. Machimo athu. Chikondi cha chitetezero pa machimo athu kapena ife sitikanakhala ndi mwayi mkomwe momwe ife tingazikikire pa mawu amenewo monga mwa kulemera kwa chisomo chake momwe iye watichulukitsira. Kodi kuchulukitsa ndi chiyani? Oh my! Komwe iye watichulukitsira miru yayikulu ya izo. Iye wachulukitsa kwa ife mu nzeru zonse ndi luntha. Luntha! Nzeru zonse! Iye wazichulukitsira kwa ife ndi zonse nzeru. Osati za chidziko. Nzeru za mdziko ndi zopusa kwa iye. Ndipo nzeru za Mulungu ndi zopusa kwa dziko. Chimodzi modzi basi monga usana ndi usiku. Ina singa gwirizane ndi nzake. Koma pamene dzuwa liyamba kutuluka, ndipo nthawi ya usana nkubwera, usiku umabalalika, umachoka pa malopena kupita pa malopena. Ndipo pamene kuwala kwa uthenga kuyamba kulowamo, zinthu zonse za mdziko zimangoyamba kuzilala, ndipo kodi iko kumachita chiyani? Iye amachulukitsa kuwala kwa dzuwa pana ake. Amayenda mu mzimu, amatsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Akuchulukitsa mu chisomo chake. Ndiluntha lonse ndi nzeru kumvetsetsa ndi kuchangamuka kudziwa momwe angayendere. Iwe ukaona kuti ndi cholakwika ndiye uzisamala zomwe ukuchita. Momwe iwe ngati zili zolakwika ukhale osamala ngakhale momwe ukuzifikira izo. Waluntha muzikhala woyandikira kwenikweni otsimikiza kwenikweni kuti mukudziwa momwe mungachifikire icho. Wanzeru ngati njoka wosapweteka ngati nkhunda ndizo zimene Yesu ananena. Oh, izi ndizonona anzanga. Tikhoza kukhalapo tsiku ndi tsiku. Kodi izo sizopambana? Luntha, nzeru, iye watichulukitsira ife, wazitsanulira, osati kutipatsa ife zongo dzadza msupuni, koma watenga fosholo yayikulu yotapira, ndipo akungoiponyera iyo monga choncho, watichulukitsira ife, nzeru, ndi luntha, za chisomo chake, oh, chisomo chosizwitsa, ndiyokoma bwanji nyimbo yake. Sopano, menemo iye wachulukitsa kwa ife mu nzeru zonse. Luntha atadziwitsa kwa ife chinsinsi cha chifuniro chake. Kodi iye akuyankhula ndi ndani zipembedzo? Chonde abale anga, musaganize kuti ine ndi kuchepse chipembedzo chanu, ine sindi kutero. Ine ndi kuyesera kuti ndikuze ninu kuti chinali chinthu cholakwika kuyamba ndi kuyamba. Yesu anati, pitani mukalalikire uthenga, ife tinapita ndipo tinakapanga zipembedzo. Chifukwa chake ife sitinachipeze icho, ife tikuyenda monga mwa nzeru za munthu. Ngati Calvin atati wauka. Wanji, ine ndinaima osati kale kwambiri pamanda a munthu wankulu wokozanso wankulu. Ndipo ine ndinaganiza anali munthu wankulu bwanji iye. Iye anali chabwino, ine sindi anali John Wesley. Ndipo ine ndinaganiza ngati John Wesley angadzuke pamanda awa lero, ndikuona chikhalire cha mpingo wake. Iye angachite manyazi chifukwa cha dzina lake. John Wesley anali munthu wa Mulungu. Chitsulo choyaka chofumulidwa monga ye ankazichulira izo. John Wesley anali munthu woyera yemwe ankakhulupirira mwa Mulungu ndipo ankaenda phazi ndi phazi akumutsatira iye. Koma John atafa, iwo anati, ife timupangira John mpingo chotero ife tikhala ndi tchalichi. Ndipo tichitchula icho mpingo wa Methodist chifukwa cha njira yake ya kuyeretsedwa pokhala ntchito yachiwiri yachisomo. Ndiye iwo anapanga mpingo, ndipo lero amuna mpingo amenewo amakana chilichonse chomwe John Wesley ankaima nacho. John Wesley ankalalikira machiritso a uzimu. John Wesley ankakhulupirira mu ubatizo wa mzimu. John Wesley ankakhulupirira mu kubwezeretsa konse kwa mphatso. John Wesley, Martin Luther, ambiri amuna akulu amenewo ankayankhula mmalilime ndi kuwatanthauzira. Ndipo lero ukangoyankhula mmalilime mu mpingo wa Methodist kapena mpingo wa Lutheran, iwo akhoza kukutulutsira iwe pa khomo. Vuto ndi chiyani? Nthawi yomweyo imene tikuyenera kuti tiziwayika ana pamalo, vuto ndi chiyani? Iwo atenga china chake chifukwa chakuti iwo sakuchidziwa chinsisi cha Mulungu, ndipo sadzachidziwa konse icho kudzera ku seminale. Mundilole ine ndingowerenga china chake kwa inu. Nzabwino zimenezo, tabwino. Tiyeni titsegule, ndinalemba china chake apa. Tiyeni tipeze pomwe Paulo. Tsopano apa, apa pali mphunzitsi wa uthenga uwu. Tiyeni tipite kumachitidwe 9:5 minute chabe. Mvetserani momwe Paulo anapezera vumbulutso ili. Chilichonse chimene chinachitika. Tsopano mumachitidwe 9 ife tikuyamba kuwerenga monga chonchi. Iyi ndi kalasi ya Sunday school. Chotero bwanji osati bwanji osawerenga izo. Mundidziwitse ine ngati ndamaliza. Ndipo Saulo wosaleka kutulutsa zoopseza. Oh, uyo wamphuno yangowe wang'ono waukali mu Yuda wankhanza. Zakupha ophunzira ambuye anapita kwa wankulu wa nsembe. Ndipo anakapempha makalata opitira ku Damasiko ku sunagoge kuti ngati iye angakapeze aliyense. Ine ndipita ndikawafunafuna iwo. Ngati ine nditakangowapeza iwo amwene, zomwe nditi ndikawachite iwozo. Mukuona, ngati nditakangowapeza iwo. Koma iye anali wokonzedweratu. Mukudziwa bwanji kuti chidhakwa chakale chimenecho uko sichinakonzedweretu kumoyo. Mukudziwa bwanji kuti woyendaenda munsewu wakale uja yemwe inu simumamuyankhula nkomwe. Mukudziwa bwanji kuti kumugwira chanza kokha ndi kumuyitanira iye kutchalichi sikungapange woyera wa Mulungu mwa iye uko kuulemerero. Pamene inu mukudziwa bwanji kuti iyeyo siyali, ndizo zimene ife sitimazidziwa, koma imeneyo ndi ntchito yathu. Monga nsodzi anaponyera khoka mnyanja ndi kulikoka, iye anakolapo achule, somba, abuluzi, zinkhanira za madzi ndi china chilichonsecho, koma zina mwa izo zinali nsomba. Iye samadziwa, iye anangoponyera khoka, ndi zimene ife timachita. Tamuyang'aneni Paulo, anakapempha makalata opita ku Damasiko ku masunagoge kuti ngati akapezeko ena amunjira iyi, kaya anali amuna kapena akazi, iye akawamange iwo ndi kuabweretsa iwo ku Yerusalemu. Mʼbale iye anali wankhanza kwenikweni. Ndipo pamene iye amayenda, anayandikira ku Damasiko, ndipo mwadzidzidzi kunawala momuzungulira iye, panabwera wansembe apo pa nsewu. Dokotala F.F. Jones. Ndipo anati kwa iye, iwe ukusoyikiracho chokuchitikira cha ku seminari tsopano mwana. Ndipo ine ndikukhulupirira Mulungu akhoza kukugwiritsa ntchito iweyo. Kodi ilo silingakhale lemba looneka moopsa litamawerengeka monga chomwecho? Tsopano ndizo zongomveka kobwino basi. Ine sindikunena zimenezo mwanthabwala, ndi momwe ife, izo ndizomveka bwino lomwe monga momwe zimakhalira lero. Iwe ukudziwa amayi ako anali mkazi wabwino, ine ndikukhulupirira iwe ukhoza kukhala mlaliki wabwino. Penyani chomwe chinachitika. Ndipo pamene iye amayenda anayandikira ku Damasiko, ndipo mwadzidzidzi kunawala momuzungulira iye pafupi. Kuwala zikuyambika za uzimu, kuwala kochokera kumwamba. Ndipo iye anagwera pansi, ndipo iye anamva liwuli kuti, Saulo, Saulo, nchifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Ndipo iye anati, kodi ndinu ndani Ambuye? Ndipo Ambuye anati kwa iye, ndine Yesu yemwe iwe ukumuzunza. Ndipo ndizovuta kuti iwe uzilimbana ndi zisonga. Ndipo iye ananjenjemera, ndipo anazizwa, ndipo anati, Ambuye, kodi inu mukufuna kuti ine nditani? Ndipo Ambuye anati kwa iye, dzuka, ndipo upite mu mzinda, ndipo chikawuzidwa kwa iwe chomwe iwe uti ukachite. Ndipo amuna wanaenda naye, ndipo anapitirira, ndipo iwo anamupeza munthu, Ananiya, kumusi uko, anaona masompenya, zonse za uzimu. Ndipo Saulo wakale, njonda yakale yankhanza ija. Ananiya uyu anaona masompenya, anayang'ana mnyumba mwake, iye anali mneneri, mnyumba yake akupemphera, ndipo iye anaona masompenya. Iye, Ambuye anamuyankhula iye, ndipo anati, pali munthu yemwe akubwera kumusi kwa nsewu kutsidya, wakhungu basi monga mleme, ndipo dzina lake ndi Saulo. Iye ndi Saulo wa ku Tariso. Iye anati, Ambuye, ine ndamva zinthu zazikulu, musanditumize kwa ine, ndine munthu wang'ono, musanditumize ine kwa iye. Iye anati, koma taona ali pa njira yake kumeneko, ine ndinamuonetsa iye masomphenya, ine ndinamuonekera iye mulawira moto, ine ndinamukantha iye kuti akhale wakhungu momwe angakhalire, ndipo ine ndimayenera ndimchititse khungu iye ndi kumung'ambapo iye, ine ndisanapange chilichonse mwa iye. Ukuona, ine ndinachita kung'amba theology yake yonse, iwe ukudziwa, Iye anali munthu wankulu muchimodzi cha matchali chamenewo uko. Iye anali ndi mitundu yonse ya ma degree, iye samayenera kuwalitsapo chilichonse. Koma iye anati, chomwe ine ndimayenera kuchita ndi kuchotsamo zonsezo mwa iye. Nkhani yake inali imeneyo. Sizinali zoti ayikemo zochuluka mwa iye, koma kuzichotsamo mwa iye. Ine ndikuganiza ndi chimene chavuta ndatsogolera achipembedzo ochuluka lero, kuchotsamo mwa inu. Pomwe Mulungu akhoza kuyikamo mwa iwo mzimu woyera, kuchotsamo. Uko iye anati iye, ndipo iye anati, Ambuye, koma munthu uyu ndi munthu woopsa. Iye anati, koma taona iye akupemphera. Tsopano iwe upite kumusi kudzera msewu wina wake, ndipo iwe ukafika kukasupe. Iwe ukadutse kasupe ameneyo kumanzere, ndipo iwe ukapite mmusi. Ukapeza nyumba yoyera, ukakwere, ndipo ukagogode pa khomo. Iye wangogona pamenepo pa baraza. Ndiko mwe wanakwanitsa kukamusi yako iye. Ukaike manja ako pa iye, ukamutengere iye kumusi kumtsinje wa ku Damasi. Siko ndipo ukamubatize iye mudzina la Yesu. Chifukwa ine ndikuuza zomwe ine ndidzachite, iye akuyenera kuti adzazunzike zinthu zambiri chifukwa cha ine, pakuti iye ndi wanthenga wanga kwa mitundu. Amen. Chabwino, tsopano dikirani miniti imodzi Ambuye. Tsopano, ndimaphunziro otani omwe ine ndikamulangize. Ine ndikuuzani inu chomwe titi tichite, tiyeni tiwerenge Galatiya ndipo tipeze, basi wotsatirawo, mutu wotsatirawo mbuyo momwe, tiyeni tipeze Galatiya 1, ndipo tiyambire pa ndime ya 10, ndipo tiyeni tipeze kuti ndi sukulu iti omwe Paulo anapitako, seminare iti, ndipo ndi manjandani omwe anayikidwa pa iye, ndipo zonse zomwe zinachitika, Galatiya mutu wa 1, kuti tisunge nthawi, tiyeni tiyambire ndi zokambirana zake, ndime ya 10. Kodi tsopano ine ndikuchonderera anthu kapena Mulungu, kapena kodi ine ndikufuna kusangalatsa anthu, pakuti ngati ine ndifuna apabe kuti ndisangalatse anthu, ine sindine wantchito wa Khristu. Oh my. Ndingonena kena kake kakang'ono apa ndisananene ichi apa. Galatiya 1, titenge mutu wa 8. Ndiangati omwe akudziwa kuti Paulo ndiye mwe anawapangisa anthu amenewo kuti abatizidwenso kachiwiri mu dzina la Yesu. Machitidwe 19. Ndithude anatero. Tiyeni tingotenga pang'ono pamwamba apa ya 8, ndime ya 8. Ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba akalalikira uthenga wina uliwonse kwa inu wosiyana ndi omwe ife tinakulalikira ninu, msiyeni iye akhale wotembereredwa. Kodi unaupeza kuti uthenga u Paulo, ndime ya 9. Ife tinanena kale, chotero ine tsopano ndikunenanso, ngati munthu aliyense alalikira uthenga wina wake kwa inu wosiyana ndi omwe inu munaumva, munaulandira, akhale wotembereredwa. Ngati iye ali mngelo wankulu, ngati iye ali bishopu, ngati iye ali woyang'anira wankulu, ngati iye ali dokotala wakuti ndi wakuti, aliyense yemwe ali, ngati iye sakulalikira ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu, ubatizo wa mzimu woyera, sakulalikira kubwezeretsedwa kwa mphatso, kubwera kwa Khristu, zinthu zonse izi, akhale wotembereredwa. Ngati iye ayesera kutenga aliwonse amawawa apa, ndikunena kuti iwo anali a mutsiku lina ndikukawayika iwo mulingaliro lina latsopano la wamba la makono lomwe ife tinaliphunzira ku seminare ina yake, iye akhale wotembereredwa. Tiyeni tipitirize kuwerenga, muone momwe Paulo anazipezera izo, muone momwe chomwe ine ndikuyesera kuti ndinene kwa inu mmawa uno. Pakuti kodi ine tsopano ndikuchonderera anthu kapena Mulungu? Kapena kodi ine ndikufuna kusangalatsa anthu? Pakuti ngati ine ndingamasangalatse anthu, ndiye ine sindikhala wantchito wa Khristu. Kodi ine ndingayembekezere bwanji chilichonse? Zingatheke bwanji kuti munthu yemwe amakonda Mulungu, ndipo mlaliki makamaka, angayembekezere kuti akhoza kuchita china chake, ndipo kusadedwa ndi munthu? Anthu adzakudani inu. Chabwino iwo anati, Yesu anati, ngati iwo akunditcha ine mbuye wa nyumba, ndine mbuye wankulu kwambiri wa anonse enu. Ndine amene ndingathe kuchita zoziswitsa zambiri ndi kuchita zochuluka ndi mzimu woyera kuposa nonsa inu chifukwa ine ndili nacho chidzalo chonse mwa ine ndipo ngati iwo anditcha ine Belezebule ndimochuluka bwanji momwe iwo adzakutcheni inu koma anati musaganizire konse chomwe muzidzayankhula pakuti simudzakhala muli inu mukuyankhula adzakhalale atate omwe akukhala mwa inu azidzachita kuyankhulako pa nthawi imeneyo mungokhalabe ndi mawu ndipo iye pamene iye anamaliza kulemba buku iye anati munthu aliyense yemwe adzachotsa mawu amodzi kuchokera mu buku ili kapena kuonjezera mawu amodzi kwa iwo zomwezo zidzachotsedwa ku buku la moyo kwa iye mulungu tithandizeni ife kuti tikhalebe ndi iwo tsopano ndime yotsatira ndiloleni ine ndiwerenge tsopano ndiwerenge mofulumira tsopano koma ine ndikukutsimikizirani ndiko kukutengerani inu ku chiweruzo ine ndikukutsimikizirani inu abale kuti uthenga omwe unalalikidwa ndi ine si wa munthu tsopano ine sindine wa Methodist, Baptist, Presbyteria kapena Pentecostite iwo si unali wa munthu kapena pakuti ine sindinaulandire iwo kwa munthu kapena kuphunzira iwo ine sindinaulandire iwo kuchokera kwa munthu osati ku seminare osati kwa dokotala osati kwa wazau mulungu osati ku sukulu ya maphunziro ine sindinaulandire iwo mwanjira imeneyo ine sindinauphunzira iwo mwanjira imeneyo ine sindinaupeze iwo mwanjira imeneyo iwo sunabwere kwa ine mwanjira imeneyo iwo unabwera bwanji ndiye paulo kuphunzitsa iwo koma mwavumbulutso la yesu khristu pamene Khristu anadzulula yekha kwa ine kuti iye anali mwana wa Mulungu pamene lawi la moto lija linadzagwera pa ine tsiku lija ine ndinati kodi ndinu ndani ambuye iye anati ndine Yesu tsopano ine ndikuonetsani inu chomwe chinamuchitikira iye tsopano pano ngati wina atakhala ndi chomuchitikira iwo angafune kuti amupatse iye zaka 10 zophunzira chigriki ndi zaka zina 10 zoti aphunzire china chakenso ndiye ikamatha nthawi imeneyo iye wapita taonani sindinaulandire iwo kwa munthu kapena kuphunzitsidwa iwo koma mwavumbulutso la Yesu Khristu pakuti inu munamva za zolankhula zanga mu nthawi zakale muchipembedzo cha Chiyuda ine ndinali dokotala wamkulu amwene ine ndinali nazo izo iye anaphunzitsidwa ndi Gamalieli mphunzitsi wapamwamba kwambiri yemwe iwo anali naye mʼdzikomo ndi angati amene akudziwa kuti Gamalieli anali mmodzi wa akulu aphunzitsi akulu kwambiri inde bwana chipembedzo changa cha Chiyuda amwene ndinali nacho chonsecho ine ndinkadziwa zonse momwe tingamanenere kachikhulupiriro kathu mwe ndi zinthu zonse izo inu mukuona ine ndinkadziwa momwe timanenera mapemphero onse am'mawa ndi kuadalitsa anthu mukuona momwe moposera muyezo ndiye ine ndinauzunza mpingo wa Mulungu ndipo ndinausakaza iwo momwe ine ndinkayeserera kuthetsa gulu la oyera odzigudubuza lija mukuona ndipo ine ndinapindula muchipembedzo cha Chiyuda ine ndinali munthu wamkulu amwene ine kwenikweni ine ndinapindula ndinaonetsa iwo kuti ndikhoza kuwaphwasulira pasi chifukwa ine ndinamupha Stefano ndi zinthu zonse zambiri zomwe ndinazichita mukuona momwe ndinachitira momwe moonjeza iye ankawazunzira ine ndinapindula muchipembedzo cha Chiyuda kuposa ansinkhu wanga ambiri mu dziko langa lomwe ndinakhala wachangu koposa kwambiri wamwambo wa makolo awo tsopano kumbukirani osati mawu a Mulungu mwambo wa makolo mwambo wa mpingo mwakuyankhula kwina ine ndikuganiza kuti ndinali wa Methodist mapeto ine ndinali wa Baptist mapeto ine ndinali wa Pentecost mapeto oh ndinu ine ndikufuna ndikhale Mulungu mapeto eya ndi zimenezotu kugona chabwino miyambo ya makolo anga koma pamene chinamukomera Mulungu Paulo apa inu mukubwera amene anandilekanitsa ine kuchokera mimba mwa amayi anga omwe angakhale anandibweretsa ine ku dziko lino ndipo anandiitana ine mwachisomo chake kuti adzaulule mwana wake mwa ine bwanji zimenezo mzimu woyera mwa ine tinamukomera Mulungu kuti anditenge ine amene anandilekanitsa ine kuchokera mʼmimba mwa amayi anga ndi kundipatsa ine mwana yemwe ali mzimu woyera mwa maonekedwe a mzimu mwa ine kuti akadziulule yekha mwa ine oh my ine ndikukhulupirira ine ndikufuna ndifuule pang'ono chabe taonani Ndilole ni nendi kuze ni mbale. Pamene china mukomera Mulungu. Oh, hallelujah. Pamene china mukomera Mulungu. Aba mbochi dakwa. Amai, Mulungu akudalitse ninu amama. Ine sindi kunena chili chonse chokutsutsa ninu. Koma amai emwe sankadzi wakali konse kokudza Mulungu. Kuposa momwe kalulu amadzivira sabato zamuchi pale. Ndipo abambo omwe ankagona ataledzera panseu. Ndipo ndinalibe angakhale sabato zopitira ku sukulu. Nditsitsira litali lofika mkosi mwanga. Ndipo aliyense ankandida ine chifukwa chakuti ndinali wa Kentucky kuno mu Indiana. Ndipo momwe, oh, momwe izo zinali zoneka zonunkha. Koma chinamukomera Mulungu. Amen. Chinamukomera Mulungu. Ye mwana ndilekanitsa ine kuchokera mmimba mwa amayi anga. Kuti iye akakhoze kuulula mwana wake mwa ine. Pondipanga ine mtumiki wa mawu. Yemwe ndikanadza ima nawo molunjika iwo. Yemwe ndikanadza maonetsa masomphenya ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwa. Ndipo, oh my. Mukuona chimene yanka chikamba, chinamukomera Mulungu kuti achite zimenezo. Motani, mvetserani mwacheru. Kuti akau tengani ndime ya 16 tsopano. Kuti akau ulule mwana wake mwaine. Kuti ine ndikakoze kumulalikira iye pakati pa chikunja. Nthawi yomweyo ine sindina kafunsire kwa mpingo. Ine sindina pite kwa bishop aliyense ndikukamufusa iye chomwe ndinkaenera kuchita. Ine sindina pite kwa nofuli wonse ndi magazi bungwe lililonse kapena china chili chonsecho. Ine ndinalibe chochita chili chonse ndi zimenezo. Ine sindina kafusire kwa nofu ndi magazi. Komanso sindina pite ku Yerusalemu kwa nsembe woyera wonse wopambana ndi atate woyera. Ndi wonsewo ndi kukati. Tsopano inu mukudziwa. Ine ndinali ndi masomphenya. Kodi ine ndichite nawo chiyani iwo? Ine ndinaona Ambuye Yesu odala mu masomphenya. Iwo akanati, choka kuno iwe. Chiyani? Iwe woyera wodzigudubuza. Chabwino. Chakuchitikira chiyani iwe? Ayi, ine ndinali ndi madigree awo onse kuyamba ndi kuyamba. Ndinali, ndipo Paulo ananena apa, ine ndikhoza kukuonetsani inu mulemba, kuti iye anati, ankayenera kuti ayiwale chilichonse chimene anayamba wachiphunzira, ndi kuzitenga izo ngati zachabe, kuti akakhoze kumudzi wa Khristu. Oh, komanso sindinapite uko ku Yerusalemu kwa yomwe anali atumwi patsogolo panga, koma ndinapita ku Arabia, ndipo ndinabwereranso ku Damasiko. Ndipo patapita zaka zitatu ine ndinapita ku Yerusalemu kukamuona Petro, ndipo ndinakakhala naye kwa masiku 15. Ndipo pamene tikupitira kuwerenga, ife tikupeza kuti iye ndi mtumi Petro anali asanaonanepo wina ndi mzake mmoyo mwawo, asanadziwanepo wina ndi mzake, anali asanaonanepo wina ndi mzake, koma pamene iwo anadzabwera pamodzi, iwo anali akulalikira uthenga wofanana. Mulungu ali nayo sukulu. Mukuona? Eya. Apa panali Petro anayimirira pa tsiku la Pentecost anati, lapa anali yense wa inu, batizidwani mu dzina la Yesu Kristu, kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu, mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Philip anati, oh, ndizaulemerero bwanji izi, ine ndikuyenera kuti ndichite china chake naneso, kutsikira ku, ine ndayitanidwa ku Samaria, anatsikira kumeneko ndipo anakayamba kuchitira umboni mu msewu. Chinthu choyamba munthu wodwala anabwerapo, anadzayika manja pa iye, ndipo anayamba kulumphalumpha ndi kujowajowa, anati, ulemerero kwa Mulungu ndi zimene zotu. Anayamba kukhala ndi msonkhano waukulu. Iye anati, inu nonse mukusowa mzimu woyera. Iye anati, chomwe mukuyenera kuti muchite, inu mukuyenera mubatizidwe mu dzina la Yesu. Chotero iye anawatenga iwo, aliyense wa iwo, anapita uko ndipo anakawabatiza iwo onse mu dzina la Yesu. Anati, bwera kuno Petro, udzayike manja ako pawa tsopano, ndipo iwo analandira mzimu woyera. Petro, uko ku nyumba ya Koneliyo chimodzimodzi. Paulo analasa namuone nkomwe iye kapena kumvapo chilichonse chokhudza iye. Koma anadutsa pa magombe akuntunda kwa Efeso. Ndipo anakawapeza ophunzira ena. Anakampeza mlaliki wa Chibaptist. Iye anali Apollo, loya wotembenuka mtima, wanzeru, waluntha. Akutenga chipangano chakale ndi kumatsimikizira mwa icho kuti Yesu anali mwana wa Mulungu. Inde bwana, iye anali munthu ophunzira. Ndipo iwo anali akufula, iwo anali ali ndi chisangalalo. Bible linanena chomwecho. Muwerenge mutu wa 18 ndi wa 19 wa machitidwe. Ndipo muone ngati izo sizolondola. Iwo anali akusangalala. Iwo anali akuvina mu mzimu ndi kumathamanga thamanga paliponse. Inu mukudziwa Paulo anati, koma kodi inu munalandira mzimu woyera, chikhulupirireni. Ndipo kwa inu abale a Baptist omwe mumayesera kuzikanikizira izo pakhosi pa anthu, ndi kuti Chigriki chapa chiyambi chinati, kodi inu munalandira mzimu woyera, chikhulupirireni, kapena pamene inu munakhulupirira, ndikukubetcherani inu kuti mundibweretsere ine Chigriki. Ine ndiri nalo la Chigiriki chapa chiyambi ya ine mwini.
I have also the Aramaic.
Ine ndiri nalonso la Chiaramaiki. Ndi la Chihebru nalonso. Lili lonse la iwo limati. Kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni. Mwachikhulupiriro inu munapulumutsidwa. Ndicho chikhulupiriro chanu mwa Mulungu. Magazi amakuyeretsani inu kuchimo. Chifukwa amapanga nsembe. Magazi samakupulumutsani inu. Magazi amakupangani inu kukhala woyera. Inu mumanena bwanji kuti munapulumutsidwa. Mwachikhulupiriro inu munapulumutsidwa. Ndipo ndizo mwakudziwiratu kwa Mulungu kukuitanani inu. Inu munapulumutsidwa ndipo magazi amapanga chitetezero mowilikiza kumakuyeretsani inu. Ndipo kenako mwa mzimu umodzi inu mumabatizibwira mu mzimu woyera kukalowa muchiyanjano cha okhulupirira ndi kukalowa muchiyanjano cha mzimu woyera kuti muzisogozedwa ndi mzimu kumachita zizindikiro zodabwitsa kudikirira kumabwera kumadikirira china chake pangono pokha chabe ife tikuzimvetsa izo ndikuyembekeza tikutero muli monse ine ndinakuudzani inu kuti mudzanditchule ine pa nthawi ino sichoncho zangochitika kuti ndaiyang'ana iyo basi mawa amodzi kapena awiri ena basi ndi wochulukirapo pangono ndithu kodi chipulumutso ichi ndi cha nthawi yaitali bwanji nthawi yaitali bwanji ndi mtundu wanji wa chipulumutso iwowu kuchokera chalichi kupita chalichi kuchokera tiyeni titsegule kwa Hebrews 9:11 minute chabe kukango yang'ana kuti tione kuti ndi nthawi yaitali bwanji kwa ma minute pangono chabe.
Turn over to the book of Hebrews.
Segulani kubukula Hebrews ndipo tiyeni tifufuze chabe kuti chipulumutso ichi chitanthawi yaitali bwanji. Tione kuti ndi mtundu wanji wa chipulumutso omwe icho chili. Tiyeni tiwerenge tsopano a Hebrews 9:11. Koma Kristu akukhala wankulu wansembe wa zinthu zabwino zomwe zili mkudza mwakachisi woposa ndi wangwiro kwambiri wosapangidwa ndi manja ndiko kunena kuti tsopano uyu ndi mphunzitsi yemwe uja Paulo kupona. Osati wachimango chimango ichi. Osati so mama gazi ambuzi kapena ana ngombe koma ndi magazi ake omwe iye walowamo kamodzi kangati kamodzi kumalo woyera atalandira chipulumutso kwa sabata chipulumutso chokafika kuchidzitsimutso chotsatiracho cha mtundu wanji chiwombolo cha muyaya cha ife.
What's the word eternal mean?
Kodi mawa kuti muyaya amatanthauza chiyani? Mwa Kristu ine nditatha kukhulupirira palibe munthu yemwe angamutchule Yesu ndi Kristu konkha mwa mzimu woyera. Chotero pali magulu atatu a anthu osakhulupirira, odzipangisa kukhulupirira ndi okhulupirira. Koma iwo amene akhulupirira ku moyo wa muyaya alowa mu mabwalowo. Katengani kachisi wakale, chinthu choyamba chinali chiyani chomwe iwo ankachita, ankalowa m'mabwalo wa mitundu. Chotsatira chinali guwa lankuwa, pomwe ankatsukira nsembe pa nsambidwe wa golide. Chotsatira chinali kupha kwa nsembe ndi kuwaza kwa magazi pa guwa. Kenako kamodzi pa chaka, Aroni wodzozedwa. Oh, ali ndi chiyani? Ali ndi mafuta onunkhira adwala ku Sharon. Ndi mafuta mtengo apatali okhala ndi mafuta onunkhira mwa iwo. Iwo ankawatsanulira iwo pa mutu pake. Iwo ankaendelera kutsikira uko mpaka kumphonjeza mwinjiro wake. Taonani momwe mwamuna uyu ankayenera kupitira kuseri kwa chochinga chimenecho. Kamodzi pachaka atanyamula patsogolo pake magazi akumpando wachifundo. Ndipo anatenga ndodo yake chaka china ndipo anakaiwala iyo. Pamene iwo ankadzabwererako kuti akaitenge iyo, iyo inali itaphuka ndipo itayanga. Ndodo yakalekale yomwe mwina anali atainyamula kwa zaka 40 muchipululu inagona mu malo yerawo. Penyani, pamene iwo anatenga magazi apangano, magazi, iye anadzozedwa ndipo anali atavala zovala zomwe zinali ndi maberu olira pa izo, chisekese ndi beru. Ndipo munthu ameneyo amayenera kumayenda mwanjira yakuti nthawi iliyonse pomwe yakusuntha mwendo wake ndikumayenda monga chonchi ndikumayenda sitepe iwa amayimba woyera 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 kwa Ambuye woyera 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 kwa Ambuye woyera 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 kwa Ambuye hoho mai. Kodi ine ndikukamba zachiyani? Imvani ichi Branham Tabernacle. Inu mwakhalapo nawo mwayi wanu. pamene munthu wangodzozedwa ndi mzimu woyera kuti akhazikitsidwe mu banja la Mulungu, kuti akayikidwe pamalo ndi Atate ndi kukayikidwa mu utumiki kuno kucholinga chake cha moyo, kapena chimene Mulungu anamuyitanira iye kuyenda kwake kukuyenera kuzikhala woyera, woyera, woyera kwa Ambuye, woyera, woyera, woyera. Oh, mukuyenera kutembenukira mbali ndi kukhala woyera, woyera, woyera kwa Ambuye. Oh, inu mukuyenera kukhulupirira zonse zomwe mkulu wa mbingu ananena ichi, koma woyera, woyera, woyera kwa Ambuye. Mulole mawu ake akhale oyambirira, mulole iwo akhale chilichonse chomwe chilipo, azimirire akhazikike mu mtima mwanu. Kuyenda kwanu kukuyenera kuzikhala mu mawu, woyera, woyera, woyera kwa Ambuye. Oh, ngati inu mutangoti mwabwera kuno, ine ndikuwuzani inu chomwe ife tichite. Ife tipanga bungwe, tidzakuyikani inu mu bungwe lathu, inu mudzakhala munthu wamkulu. Woyera, woyera, woyera kwa Ambuye. Woyera, woyera, woyera kwa Ambuye. Nkumapitirira. Sizimapanga kusiyana kulikonse zomwe aliyense akunena. Mukawachotseko matepi awa, muchite izi, muchite izi, muchite izo, mukachite zakuti zinazo. Woyera, woyera, woyera kwa Ambuye. Inu maso anu akuyang'ana kukavale, ndipo palibe chilichonse chomwe chikuyimitseni inu. Kuyenda kumene kwa moyo wanu, inu mukuyenda mu nsewu waukulu wa mfumu, mutadzozedwa ndi mafuta odula, mukukalowa mu malo yeletsetsa. Amen. Chabwino. Paulo anati iye sana zitenge izi kuchokera kwa munthu. Tsopano, kodi iye akuti chiyani kubwerera kwa Galatia kunziro lathu? Atatidziwitsa ife chinsinsi cha chifuniro chake. Kodi chifuniro chake ndi chiti? Atatidziwitsa ife zinsinsi za chifuniro chake. Inu amene mukulemba ndime ya 9. Tsopano ine ndifulumira mwansanga ndi kuchitulutsa ichi. Chifukwa ife tikuchedwa. Oh, mawu ali onse ndi otero. Oh, mawu ali onse ndi chonona. Inu mukhoza kungowatenga iwo ndi kumangopitirira kumawapukuta iwo. Inu mukhoza kukumba, ine ndikhoza. Inu mukhoza kutenga amodzi amawo amenewo kuchokera kumeneko, kuwatengera iwo uko ku Genesis ndi kukawapukuta iwo. Kuwatengera iwo ku Exodus ndi kukawapukuta iwo kenaso. Inu mukhoza kuwatengera iwo ku Levitico ndi kukawapukuta iwo kenaso. Ndipo pa nthawi yomwe muzifika ku chivumbulutso, iwo akhala chidutswa chilichonse Yesu. Amen. Inu mukhoza kumangowapukuta iwo momwe inu mukufunira, iwo azikhala Yesu pamene inu muzifika, pamene inu muzifika ku chivumbulutso. Pakuti iye anati, ine ndine iye amene analipo, amene alipo ndipo adzabwera. Ine ndine muzu ndi mphukira ya Davide, nyenyezi ya mmawa. Ndine Alpha Omega, ndizo A ndi Z mu alphabet ya Chigriki. Ndine kuyambira A mpaka Z, ine ndine, ndine zonse mu zonse. Uko nkulondola, ndine iye amene anali moyo ndipo anafa, ndipo ndili moyo kwa nthawi zonse. Ine ndili nawo makiya a imfa ndi Gehena. Oh my! Chonona chilichonse chimene inu mungachitenge apa ndi kuyamba kuchipukuta icho, chipukutidwa mpaka kukafika mwa Yesu. Tsopano, tingochedwerapo pang'ono ndipo kenako ife titseka. Eya. Kodi ife tikudikirira chiyani ndiye? Kodi ndi chifukwa chiyani inu muli mu msonkhano muno? Cholinga chake ndi chiyani? Kodi dziko likubuwula chifukwa chiyani? Kodi bomba la atomiki likulendewera uko chifukwa chiyani? Kodi ma molecule ndi ma atomu ndi chiyani? Ndipo oh, kodi zonsezo ndi za chiyani? Tsegulani, aroma ya 8, miniti chabe. Kodi icho chikudikirira chiyani? Kodi kudikirira konseku ndi kwa chiyani? Kodi ndi nthawi yanji? Aroma mutu wa 8. Ndipo tiyeni tiyambe, ndipo tiwerenge za... Oh, nditi 8. Tiyeni tiyambile pa 9. Ndime ya 19, ndipo basi tingowerenga pomwe apa kuti tizipange izo, kukhala zokoma kweni kweni. Uko nkulondola, ndikudziwa kumene inu mukufika pamenepo. Chabu ino, aroma mutu wa 8, ndikukhulupirira ndalondola tsopano, inde bwana, mutu wa 8. Ndipo tiyeni tiyambile apa pafupifupi ndime ya 18. Tiyeni tingoyambira pa ndime ya 14. Pakuti onse amene atsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu, iwo ali ana a Mulungu. Uko nkulondola. Pakuti inu simunalandire mzimu wa ukapolo kenanso kuti muchite mantha. Oh, ndikudabwa ngati ndingangogwiritsitsabe. Ngati ine ndingangogwiritsitsabe tsopano. Osagwiritsitsa chilichonse. sikapena poti ine ndinagwiritsitsabe ndipoti iye anagwiritsitsabe ine ndili mwa iye tsopano mukuona chabwino inu mumati chabwino ngati ine ndili mwa iye tsopano inu inu achi presbyteria mumati ah ife nthawi zonse takhati kukhulupirira zimenezo koma moyo wanu umatsimikizira kuti inu simukutero pokhapokha mutamayenda mtundu wa moyo omwe iye anayenda inu kumakhulupirira uthenga omwewo umene yankaulalikira inu mukuti ah a baptist amati ndithudi ine ndimakhulupirira muchitetezo chamuyaya ndipo nkumapita kunja uko ndipo nkumakasuta ndudu ndikumathamangira kokavina ndipo akazi nkumadula tsitsirawo nkumapenta nkhope zawo ndikumachita ngati ine sindi kudziwa chiyani zipatso zanu zimaonetsera kuti inu simukuwakhulupirira iwo ndikanena kuti kodi inu mumakhulupirira mumachiritso a uzimu oh dr jones anati zinali chomwecho zimenezo zinali mmasiku ambuyo tsopano iwe wachinyengo vuto lako ndi chani iwe iwe mwana wosauka wozelezeka uli kutali kwambiri ndi uthenga kufikira kuti ndi zachisoni iwe wasocheretsedwa pa nsewu wina wa matope pa nkhutina yoyaka kodi iwe sukuona apa chimene yananena kuti mzimu uliwonse omwe uvomereza kuti Yesu sanabwere mthupi panopa ndi wa mzimu wolakwika Bible linati Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chimene yananena nthawi imeneyo iye ali lero iye ali kwa nthawi zonse mwanjira imeneyo ingomvetserani
For ye haven't received
Pakuti inu simunalandire mzimu wa ukapolo kukachita somantha koma inu mwalandira mzimu wa sobano inu mutatha kukhazikitsidwa chabwino mutatha kukhazikitsidwa inu mumayikidwa pamalo kenako inu mumamvetsetsa mwambo ukatha kunenedwa ndipo inu mwayikidwa muthupi molondola ndinu mwana wa mwamuna ndithudi mwana wa mkazi pamene inu mwabadwanso inu mumakhala chimenecho ndiko kubadwa kwanu Koma tsopano inu mwayikidwa pa malo anu. Ife sitinalandire mzimu wa mantha, koma ife talandira mzimu, ife talandira mzimu wa kukhazikitsidwa, omwe timafula nawo Aba Atate. Zomwe zimatanthauza kuti Mulungu wanga. Chabwino, mzimu pawokha umachitira umboni limodzi ndi mzimu wathu kuti ndife ana a Mulungu. Kodi umachita motani izo? Inu mumati ulemerero kwa Mulungu. Haleluya. Izo sizimandivutitsa ine. Ndine mwana wa Mulungu. Ndikumapita kunja ndikumakachita zinthu zomwe inu mumachitazo. Mzimu wa Mulungu udzachita ntchito za Mulungu. Yesu anati, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuchita iye adzazichita nayenso. Mukuona ngati mpesa ubwerapo ndipo nkudzabala mulu wa mpesa ndipo winawo nkubwerapo nkudzabereka mulu wa maungu pali china chake chomwe chalakwika mukuona iwo ndi mpingo omezanitsidwa ndi mpesa omezanitsidwa ndi munthu omezanitsidwa ngati munthu yemwe ali ndi chipembedzo china chake ndi wachipembedzo ndipo nkumadzitcha yekha mkhristu ndipo alibe mzimu woyera ndipo ali ndi mphamvu ya mulungu ndi zinthu zonse izi tsopano ngati inu mutuluka kunja uko ndipo nkumakachita ngati gulu lawo ledzerawa basi chifukwa chakuti inu munayankhula mmalilime ine ndaonapo adyerekeza kuyankhula mmalilime inde bwana ine ndawaonapo iwo akuvina mu mzimu ndikumafuula ndikumatuluka thovu kukamwa ndi china chilichonse ndi zonse zimenezo ine ndazionapo zimenezo ndinewo ine sindikuyankhula za zimenezo ine ndikuyankhula za mzimu wa mulungu mzimu kumene umachitira umboni ndi mzimu wathu kuti ndife ana a mulungu ndipo ndiye ngati tili ana olowa olowa mnyumba a mulungu olowa nzake a khristu ngati ndi choncho kuti ife tikuzunzika naye kuti ife tikakhoze kupatsidwa ulemerero pamodzi pakuti ine ndikuwatenga kuti mazunzo tangomvetserani izi oh ngati izi sizokongola pakuti ndikuwatenga mazuzu a nthawi ino kuti siwoyenera kufanizidwa ndi ulemerero umene udzaululidwe mwa ife pakuti chiyembekezo chotsimikizika cha cholengedwa akudzitchapa ndili ndi apang'ono ndili ndi mawu apang'ono pamenepo kowerenga kakang'ono ka mmalire chilengedwe ndiko kulondola mu chigriki ziyembekezo cha chilengedwe chikudikirira kuonetseredwa kwa ana a mulungu kodi chilichonse chikudikirira chiyani kodi chilengedwe chonse chikudikirira chiyani kuonetseredwa kwa ana a mulungu chikudikirira kuti mpingo ufike pa malo ake kodi mwana wa mulungu anali ndani pamene adamu dera lake lolamulira linali kuti dziko lapansi iye anali ndi ulamuliro pa dziko lapansi kulondola uko iye sanali ela ela Elohim nthawi imeneyo iye anali Yehova mukuona ndiko kuti ndine mulungu ndipo ine ndawapanga ena ocheperapo pansi panga ndipo ndawapatsa iwo ulamuliro ndipo mudera lawo lolamulira ulamuliro pansi pawo ndi dziko lapansi munthu anali ndi ulamuliro pa dziko lapansi ndipo chilengedwe chonse chikudikirira kuti ana a mulungu aonetseredwe ife tikuyembekezera kudza kwa tsiku lokondwa la zaka chikwi pamene ambuye wathu wodala achadzabwere ndi kudzatenga mkwatibwi wake woyembekezera apite o dziko likubula kulilira tsiku limenelo lakumasuka kokoma pomwe mpulumutsi wathu adzabweranso ku dziko lapansi kachiwiri mkulondola uko kuyembekezera mulungu akuyesetsa kuyika mpingo wake pamalo ake kuti akadzionetsere ye mwini kumupeza wina woti yakhoza kugwiriramo ntchito monga chonchi ndi kuti umo muli mzimu wanga ukuyenda momasuka ndi uwo apo kuti ine ndikhoza kugwira ntchito apa kumutenga wina kuno ndi kumuyika iye pamalo ine ndikhoza kumuyika iye pamalo kukhazikitsidwa kumuyika pamalo kumuonetsera kumutengera iye kunja uko ndi kukachita mwambo pa iye kumuchezera iye ndi mngelo kumuuza iye china chake tsopano ngati iye wauzidwa choonadi tsopano ngati iye akungoyesererapo china chake izo sizitheka haha izo sizigwira ntchito ife takhala tili nazo zochuluka za zimenezo koma ine ndikutanthauza kuonetseredwa kwa ana a mulungu pamene mulungu akudzionetsera yekha ndipo iye akumutumiza iye kumeneko ndipo kenako iye akupitako ndipo zimene iye akukanena zikukakhala choonadi chimene iye akukachita chikukhala choonadi chimene iye akuchita iye akuonetsera khristu kodi inu mumamuweruza chotani iye ndimomwe iye akukhalira ndi mawu chimodzimodzi ndi mawu mukuona ndimomwe inu mumadziwira anthu onse ndimomwe iye akukhalira ndi mawu ngati iwo akuyankhula osati monga mwa mawu mulibemo moyo mwa iwo limatero baibulo mukuona asiyeni iwo kutali tsopano tiyeni tiwerenge kenako ifeti tikuyenera kuti titseke chifukwa nthawi yathu ikutha chabwino mundime ya 10 kapena ndime ya 9 kani atadziwitsa kwa ife chisisi cha chifuniro chake kuti atikhazikitse ife monga momwe kuna mukomera iye amene analinga mwa iye mwini iye analinga ichi iye mwini maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ndi angati amene akumvetsa izi mukuona kuti munyengo omayi apa ife tikubweranso kachiwiri tiyeni tingozidutsa izo mukuona nyengo ya chidzalo cha nthawi kodi inu mumakhulupirira munyengo baibulo linanena chomwecho munyengo ya chidzalo cha nthawi kodi chidzalo cha nthawi ndi chiyani yakhalapo nyengo ya chabwino inalipo nyengo ya chilamulo cha mose inalipo nyengo ya yohane mbatizi inalipo nyengo ya khristu inalipo nyengo ya bungwe la mpingo inalipo nyengo ya kutsanulira kwa mzimu woyera tsopano ndi nyengo yakukhazikitsidwa yomwe dziko likudikirira likubuwula ndipo pamene chidzalo cha nthawi chifika pamene nyengo ya chidzalo cha nthawi kodi chidzalo cha nthawi chimenecho ndi chiyani pamene akufa adzauka pamene matenda adzatha pamene dziko lapansi lonse lidzasiya kubuwula chidzalo cha nyengo ya nthawi taonani izi pamene munyengo ya chidzalo cha nthawi iye akasonkhanitse pamodzi mwa mmodzi zinthu zonse mwa khristu kodi sindinu wokondwa kodi iye azichita motani zimenezo adzasonkhanitsa pamodzi zinthu zonse mwa ndani kodi inu mumalowamo chotani mwa khristu mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwira mu thupi limodzi ndipo thupi limenelo ndi thupi la ndani loweruzidwa kale iye anatenga chiweruzo chathu ndiye ndife ndani pamene ine ndiona magazi ine ndidzakupitirirani inu nthawi iliyonse iye akayangʼana pa thupilo apo ilo lakhala pamenepo la magazi ine ndimalowa mmenemo motani mzimu woyera iye amangopitirira mayi ndipo pamene chidzalo cha nyengo ya nthawi kuti iye akasonkhanitse pamodzi zinthu zonse mwa khristu zonse zomwe zili kumwamba tsopano ngati inu mukufuna kukamba za dzina ife tingoyambira pa ilo pomphano kwa kanthawi banja lonse kumwamba limatchedwa chiyani banja lonse pa dziko lapansi limatchedwa chiyani pali akazi ena abwino muno abwino olemera dona weniweni madona Alipo mkazi wa Abraham mmozi, mkazi wa William Branham, iye ndi mkazi wanga. Iye amapita kunyumba ndi ine. Mwaona, ena nonsi ayinu mumapita ndamu na anu. Bali mpingo umozi wa ukuru wa moyo, wa mulungu wa moyo. Iwo umanyamula dzina lake. Iwo ndi odzazidwa ndi mzimu oyera. Uko nkulondola. Ine sindi kuti, ine sindi kuzitsutsa ntchito zabwino, ine sindi kuzitsutsa zipatala zawo ndi zinthu zabwino zomwe iwo amachita. Ine ndikuganiza zimenezo ndi zopambana, ndiponso madalitso a Mulungu kwa osauka anthu ozunzika. Ine sindi kuzitsutsa zinthu zina zonsezi zimene iwo akuchita. Zabwino, izo nzabwino basi. Ndi mabungwe awa akulu, ndi mamiliyoni amadola, ine ndingakondekani kuona izo kusiyana ndi mogulitsira mowa pakona nthawi iliyonse. Ine ndithudi ndima apatsa ulemu iwo ngati atumiko ima paguwa. Koma pamene zifika pakusonkhana pamodzi kumathero anyengo, izo zizizadikilira kuonetseredwa kwa ana a Mulungu munyengo imeneyo, kuti iye akasonkhanitse onse pamodzi, onse amene abweretsedwa mwa Khristu. Kodi Khristu ndi chiyani? Ndi angati, ife timalowa mochotani mwa iye, Akorinto woyamba 12, mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizibira mu thupi limodzi, lomwe lili thupi la Khristu, ndipo timapangidwa kukhala olandira amphatso iliyonse ndi chinthu chabwino chilichonse chomwe iye ali nacho. Kulondola uko, ndipo dziko lapansi lonse likubula, likulira, likudikilira kuonetseredwa pamene Khristu ndi mpingo wake adzalumikizane pamodzi. Kuti nyengo ya chidzalo cha nthawi akasonkhanitse pamodzi mwa mmodzi mu zonse Khristu, zonse zimene zili kumwamba ndi pa dziko lapansi, ndipo angakhale mwa iye, dziko lapansi angakhale mwa iye. Mwa yemwe ife talandiramo cholowa. Oh, mbale Nevo ndikhululukireni ine potenga nthawi iyi. Ine mawu amenewo cholowa. Oh, oh, zikuyenera kutero. Oh, ine ndikudziwa iye, ine ndi mchimwene wanga wachibale. Ine sinditi, ine ndikudalia kuti sindi napenge. Ine, basi, ine sindi kuganiza kuti ndatero. Koma, oh my, chiyani, cholowa. Ife talandira cholowa. Wina wake akuyenera akusireni inu china chake. Mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anakusirani inu china chake. Dzina lolembedwa pa buku kuti pamene mwana wankhosa adzidzaphedwa inu mudzazindikiritsidwe limodzi ndi iye. Tiyeni tizisungire izo usiku uno. Tiyeni tingowerengabe pang'ono pokha. Mai mai. Kodi ife tifika bwanji ku ndime ya 3 usiku uno? Kapena mutu wa 3. Ife sitinafike nkomwe ku ndime ya 4. Kapena 5 pa iwo. Tsopano ife tikukonzekera kuti titseke ngakhalebe. Ine ndikungoyenera kuti ndiwerenge iyo ndikungoyisiya lizipita. Mwa yemwe ifenso tinapeza cholowa pokhala chiyani? Kodi timachipeza motani cholowa ichi apa? Kodi ife tinachipeza motani icho chifukwa chakuti timayenda mongoka? Kodi timachipeza motani cholowa ichi chifukwa chakuti ife tinakonzedweratu. Amen. Abale anga a Arminian, ndikudziwa kuti izo ndi zolimba kwambiri. Ine sindi kulinga kuti ndikupwetekeni, koma izo zimango ndichitira ine ubwino wochuluka kudziwa kuti izo inu mukuzimva zimenezo. Inu mukuzimva zimenezo mbale chabwino. Inu simukuziona izo basi. Inu mwamvabe izo basi chimodzi-modzi. Mukuona inu muli bwino-bwino. Mukuona inu muli bwino-bwino. Mukuona koma koma ndi zabwino kwambiri kuziyangana izo. Inde. Basi monga zomwe mbale Nevo ananena zokhudza nyumba ya itali dzulo. Utenge makwelero ndipo upite mozungulira ndi kumayangana zomwe uli nazo. Inde bwana, umu ndi momwe izi zilili. Mzimu woyera wa Mulungu ndiwo makwelero athu oti uza ife zomwe ife tili nazo. Mukuona? Mukuona? Cholowa. Oh my. Pokhala ndi cholowa cha mtundu wanji, pakuti anatikonzeratu monga mwa cholinga cha iye amene amachita zinthu zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake chomwe. Pamene iye anali, iye asanakhale papa, iye asanakhale Mulungu, iye asanakhale mpulumutsi, iye asanakhale mchilitsi, asanakhale zonse izi, iye anakonzeratu. Analemba dzina la mwana wankhosa pa buku, anayang'ana pansi kudzera mukudziwiratu kwake, ndipo analiona dzina lanu, analilembanso ilo pamenepo. Ndi chiyani icho? Ndipo patapita kanthawi ife tinabwera mu dziko, tinabadwa kwa makolo ochimwa, timayendayenda pa dziko inu mukudziwa, chinthu choyamba inu mukudziwa, monga muyuda wangono wampuno yango we uja Paulo inu mukudziwa ndipo iya mapitilira ndipo chinthu choyambirira china chake chinati apa inu mumati haba atate apa ife tinayamba kumabwera mwaona anati konzeleratu ife kucholowa chathu mwa iye chomwe china konzeledweratu kwa ife mwaona ife tinachilandira icho maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe kukuona kuti cholinga chake chomwe chikachite chifuniro chake chomwe chabwino ndizo ndendende kudzakhala mulungu ndi mpulumutsi mwa yemwe inunso munamudalira inu mutatha kumva mawu a choonadi ndipo kodi choonadi ndi ndani yesu ndi choonadi choonadi cha uthenga uthenga wake uti ulipo uthenga umodzi wokha Agalatiya 1 anati ngakhale mngelo akalalikira uthenga wina uliwonse msiyeni akhale wotembereredwa uwu ndiye uthenga uthenga wa chipulumutso chanu osati wina palibepo wina palibe dzina lina lomwe linaperekedwa pansi pa thambo limene tingapulumuke nalo koma mu dzina la chiyani ine mwa yemwe inu mutatha kukhulupirira inu munasindikizidwa inu mutatha kukhulupirira ife tingangobala basa bwanji zimenezo mbale tiyeni tingozisira izo usiku uno inu mukuti chiyani mai ine basi sindingathe kungopita mulimonse patsogolo mulimonse kuposa pamenepa tiyeni tizisire izo usiku uno ine sindingathe kungowasiya mawu amenewo kusindikizidwa momwe inu mumalowera mmenemo mwaona cholowa mwakukonzeperatu ine ndinalandira china chake cholowa chanji pamayenera kukhala wina wake woti andisire ine cholowa bwanji inu mukuti yesu anakusirani inu cholowa mwati bwanji yesu sanandisire ine cholowa yesu sanakusireni inu cholowa iye anangobwera pansi pano ndipo anadzalipira cholowa chanu anakubweretsani inu ku cholowa chanu koma dzina lanu linalembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe mulungu anakupatsani inu cholowa chanu cholowa chanu chinali choyambirira yesu anangobwera ambiri ndi umu mmene iwo amayeserera kuti achitire izo mulungu akuti chabwino pali anthu ambiri omwe atayika palibe mmodzi wa iwo yemwe ati adzapulumutsidwe chotero ine ndimutuma yesu apite pansi kumeneko ndipo mwina wake iye wina wake akamva chisoni ndipo akadziwa chimene ine ndachita ndipo akapulumutsidwa chifundo ine sindingayendetse ofesi yanga monga choncho ngakhale kuti nthawi zina ndimayiyendetsa iyo mosakhala bwino mukuona ine sindingachite izo monga choncho nanga bwanji mulungu mulungu mwakudziwiratu kwake anaona ndendende omwe akanati adzapulumutsidwe ndi omwe akanati asadzapulumutsidwe iye anamutuma yesu kuti akawapulumutse iwo omwe iye anali atawasankha kale kodi paulo sananene ndi mezi sanu mbuyo mwa izi kuti iye anatisankha ife mwa iye pasanakhale nkomwe dziko lapansi ndicho cholowa chathu mulungu anatisankha ife ndipo anamulola yesu kuti abwere ndi kudzalipira mtengo motani zimenezo kukhetsa kwake kwa magazi ake kuti pasadzakhale tchimo limene liti lidzawerengedwe kwa ife palibe chomwe inu mumachita koma ngati inu iye amene amachimwa mwadala atatha kulandira chidziwitso cha choonadi palibenso nsembe ina tsopano ndipo apo ndi pamene inu mudzadzukirepo kenanso ndikuti nanga bwanji zimenezo mbale Branham koma ingokumbukirani mukuona omwe alandira chidziwitso cha choonadi iwo sanalandire choonadi iwo anangolandira chidziwitso cha icho mukuona ndi zosatheka kwa iwo amene nthawi ina anazindikiritsidwapo napangidwa kukhala olandira a mzimu woyera analawa mphamvu ya mawu abwino monga okhulupirira am'malire aja kumbuyo uko ambiri andilemberapo ine makalata pa zimenezo okhulupirira am'malire aja anayenda mpaka anakafika kumeneko yoswa ndi kalebu anapita komwe uko chifukwa chiyani tsopano ife tizitchula zimenezo mzimu woyera dziko lokunja uko apa iwo abwelera kuno kapena kuntunda kuno ndikuti uwu ndi mzimu woyera ndipo iwo abwelera kunja kuno inu mukuona uko ndi kumene kuli lonjezo ndi kumeneko chabwino ngati iwo angatumize azondi 10 mmodzi kuchokera mufuko lililonse kuti mafuko tonsefe tithe kudziwa chomwe cholowa chathu chili kumene onse adzakayikidwe kumeneko kumene ife tidzakayikidweko chotero ine nditumizako azondi ena iwo onse anakafika kumeneko mai ayi ife tidzachedwa oyera odzigudubuza kuyambira pamenepo mpakana ayi ife sitingachite zimenezo mukuona yoswa ndi kalebo anati ine ndikaona momwe ilo limaonekera chotero iwa anabwera kuno ndipo anakayangana kuzungulira konse mai iwa anakafika kumeneko ndipo anadula phavala likulu la mphesa zawo ndipo anabwerera mbuyo anati amwene ndirabwino basi apa ijako zina za izo ndi zabwino kwenikweni oh ndi zabwino koma oh tayangana pa zazikulu izo oh ife sitingathe kuchita izo kuima motsutsana ndi zipembedzo zonse zazikulu izo zinthu zazikulu zonse izo oh ndi zoipa kwambiri ife sitingathe kuchita zimenezo ayi bwana zilibe kanthu kuti ndindani ife sititero ayi bwana ndipo iwo anayamba kumati oh tiyeni tibwerere ku miphika ya nyama ya ku Igupto ife zikanakhala bwino tikanangotsala kumusikuja ife sitingathe kuchita izo nseu ndikhwalala kwambiri ife tikudziwa ife sitingachite izi ife sitingachite izo Kalebu akalera anati khalani bata nonsa inu Yoswa anati khalani bata nonsa inu mundilole ine ndinene china chake Oh, kalanga, ife sitingathe kuchita izo, oh, ife sitingathe, chabwino ngati zili zakuti ndisiye phwando langa la makadi mbale Branham, ngati zili zakuti ndisiye tsitsi langa likule ngati mkazi wachikale, ine sindikudziwa basi choti ndingachite, ngati zili zakuti ndivule akabudula anga ang'ono, ine, mai ine basi sindingathe mukudziwa, ndipo ngati zili zakuti ndisiye ndudu zanga, ngati zili zakuti ndichite zimenezo, inu chitsanzo choipa chadala, inde. Basi sindingathe kuchita izo.
Joshua said, "Oh, it's good. Hallelujah."
Yoswa anati, "Oh, ndilabwino. Hallelujah. Ife tikhoza kukalitenga ilo. Chinali chiyani chimenecho? Iwa mayangana pa mizinda ikulu yomwe inali ya mipanda. Ndipo Yoswa ndi Kalebu anali kuyangana pa lonjezo lomwe Mulungu analipanga. Khalani ndi mau. Zilibe kanthu kuti ndinu ndani. Khalani ndi mau." Pakuti Petro anati lapa analiyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu pakuti lonjezo lili kwa inu dziko lanji lolonjezedwa ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana musalole ichi chipweteke ndi kutseka chonde musatero kugona apo inu a Pilgrim Holiness ndi a Nazarini inu munabwera mukuyeletsedwa munakwera mpaka pamalo amene mumathanga khale kuziona mphesa ndipo kenako munatembenuka ndi kubwerera mbuyo mukuona chimene chinachitika ndi lomwe lili vuto inu simunayende kukalowa mudzikolo ndionetseni ine wa Nazareni mmodzi kapena wa Pilgrim Holiness kapena aliyense wa iwo pa mabwalo lero akukhala ndi misonkhano ya ikulu ya machiritso yokhala ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zikuchitika ndionetseni ine mmodzi inu mwakhazikika pansi ndi Igupto munabwerera ku miphika ya Galiki munayimira pa Kadesh Barnea uko mkulondola penyani ndipo ndiloleni ine ndikupatseni inu malo anu mwa Hebri mutu wa 6 pakuti ndikosa teka kwa iwo amene nthawi ina anaunikilidwapo inu munkadziwa bwino lomwe ngati inu simunkatero inu mwadziwa izo tsopano mukuona ndipo anapangidwa kukhala wolandira nawo ndipo analawa mphatso zakumwamba analawa mwaona anthu amapita kutchalichi ndipo amakakhala mozungulira ndikuti inu mukudziwa iwo akhoza kukhala kuti akulondola zimenezo zikhoza kukhala zolondola izo zikhoza kungokhala basi chimodzimodzi koma ine ndikukuwuzani inu amwene zimatengera chikhulupiriro chochuluka kuti uchite zimenezo analawa mphatso zakumwamba ndipo awayesa magazi apangano kukhala chinthu chosayera omwe munayeretsedwa nawo monga mlaliki amayi ake akumutumiza iye kutali iye akuti ndili ndi mayitanidwe akuti ndikhale wantchito wa Ambuye chabwino chinthu choyambirira chomwe ndikuyenera kuchita ndikumachapa pa bolodi wokondedwa ndipo ine ndikutumiza iwe kutali ku sukulu ina yake chinthu choyipitsitsa chomwe iye anayamba wachichitapo uko mkulondola iwo achotsamo zonse mwa iye zomwe Mulungu amayesera kuti aziyike mwa iye ndiye tsopano penyani pakuti ngati ife tichimwa mwadala kuchimwa mwadala titalandira chidziwitso cha choonadi chidziwitso kaziwoneni izo mulemba ndipo mudziwe kuti Bible limati iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuchiona icho ndicho chidziwitso cha choonadi kuziona izo ife nkutembenukira kutali ndi kuwayesa magazi apangano munthu amati oh inde ine ndimakhulupirira mwa Mulungu chabwino inu mupange sitepe yoyambirira ndithudi ine ndimakhulupirira mukuyeletsedwa chabwino inu muli mmalire muli pomwe apa kukonzekera kuti mulandire mzimu woyera koma inu mumayang'ana ndikuti ine sindikudziwa za zimenezo ngati ndichite moteromo ayi ine sindikudziwa inu mukudziwa chimene amawacha anthu amenewo haha ine sindikudziwa ngati ndingachite zimenezo kapena ayi ayi ine ndikukhulupirira ine ndingopitirira ndikukajoina ugona, ugona, ndipo inu mukudziwa zomwe zimachitika, iye anati, ndikosatheka kwa iwo kuti akalowe konse, iwo achimwira tsiku lawo la chisomo. Bible linane na choncho. Ine ndikudziwa kuti izo nzolimba, koma Bible linati, analawa mphatso zakumwamba, ndipo anawayesa magazi apangano lakelo, iwo amati, ndimakhulupirira mukuyeretsedwa, moyo wabwino, wolungama, woyera. Ndithudi, koma inu, pamene inu mwaona ubatizo wa mzimu woyera, ndi ubatizo ndi zinthu zonse izi mu Bible, ndipo inu mwachita chiyani, inu mwawayesa magazi apangano, omwe munayeretsedwa nawo chinthu chosayera. Ndi chiyani mdziko chomwe chinakubweretsani inu kumene eneko munthu chiani chiani chinakuletsani inu kuti musakhale wochimwa wotsikitsitsa chiani chinachotsa chimo mmoyo mwanu ndikusuta ndikumwa ndi akazi ndi zinthu kuchoka mmoyo mwanu zimene sizimayenera kukhala mmenemo chiani chinachita zimenezo magazi apangano ndiye inu munabwera moyandikira kwambiri kuti mudzalawe mphesa zochokera ku dziko linalo ndipo kumachita manyazi ndi uthenga kumaopa chipembedzo chanu mulungu akuchitireni chifundo inde bwana anawayesa magazi apangano chinthu chosayera ndipo anachita monyozetsa ntchito za chisomo ndi zosatheka kwa iye kuti akalowe konse mu dzikolo chinachitika ndi chiyani ine ndikukufunsani inu tsopano ndine wofanizitsa ndipo munthu aliyense yemwe amalidziwa Bible ndi wofanizitsa kodi aliyense wa anthu amenewa anakafikako ku dziko lolonjezedwa panalibe aliyense wa iwo ndani anachita izo ndani anapita kumeneko iwo omwe anapita poyamba nkubwererako ndi kuti ife tikhoza kulitenga ilo ife tikhoza kukhala ndi mzimu woyera chifukwa mulungu ananena chomwecho petro ananena pa tsiku la pentekoste ngati ine ndingalape ndikubatizidwa mu dzina la yesu khristu ine ndikuyenera kulandira mzimu woyera lonjezo lili kwa ine ndine wololera kuti ndichite zimenezo langa lonjezolo ndi langa inu mukumvetsa zimenezo tsopano lonjezolo ndi langa ine ndikulilandira ilo ndilanga ndithudi ilo lili anali okhawo basi o inu mukuti koma mbale Branham muchiukitsiro iwo sakakhalako o iwo sakatero ayi bwana yesu anatero iwo anati ndipo iwe kudzipanga wekha kukhala wamkulu ngati mose ndipo iwe unati iwe unali iwe unamuona abraham ndipo iye anati ndipo abrahamu wakhala atafa bwanji iwe siuli iwe sunadutse usinkhu wa zaka 50 zakubadwa ndipo iwe ukuti iwe unamuona abrahamu iye anati abrahamu asanakhalepo ine ndine oh my ine ndine wopezeka ponse ponse mulungu wamuyaya osati dzulo osati mawa ine ndine ukuona mulungu wopezeka ponse ponse Elohim ine ndine ndiye iwo anatengapo iwo anali kupita kuti akamuphe iye pamenepo iye anati chabwino makolo athu anadya mana muchipululu kwa zaka 40 mulungu anavumbitsa mkate pansi kuchokera kumwamba ndipo amawadyetsa iwo iwo ankapita ku tchalichi ndipo iwo anali mamembala abwino a tchalichi kwa zaka 40 amayi anga okalamba anafera momuno mu tchalichi chino ndi chilichonse monga choncho makolo anga ankadya mana muchipululu kwa zaka 40 ndipo yesu anati ndipo aliyense wa iwo anafa
dead means eternal separation.
Kufa kumatanthauza kulekanitsidwa kwa muyaya. Aliyense wa iwo anafa. Koma ine ndinena ndi inu kuti ine ndine mkate wa moyo wobwera kuchokera kwa Mulungu wakumwamba. Munthu akadya mkate uwu wa mzimu akhala ndi moyo wa muyaya ndipo sangaonongeke. Ndipo ine ndidzamudzutsa iye mu tsiku lotsiriza. Oh mbale, kodi Yesu wodabwitsa? Kodi ye, si wodabwitsa, wodabwitsa, wodabwitsa. Kodi Yesu, ambuye watu, si wodabwitsa. Maso aona, makutu amva, zomwe zalembedwa, mawu a Mulungu. Kodi Yesu, ambuye watu, si wodabwitsa. Nkulondola uko ife tikuona mzimu wake wozindikira ukuyendaenda pakati pathu ife tikumuona iye akuchita zozizwitsa ndi zizindikiro ndi zodabwitsa ife tikumva iwo utalembedwa kuchokera mu mawu apa inu mukuwaona iwo akutsimikiziridwa kunja uko oh my maso haona makutu amva zomwe zalembedwa mawu a Mulungu kodi Yesu ambuye watu si wodabwitsa muma minute awili ena kapena atatu bakhala utumiki wa ubatizo wa madzi utachitike pano ndipo tsopano iwo amene atabatizidwe mwalole akazi apite chauku ndipo amuna kumbali iyi ndipo tsopano amuna kumanzere kwanga chakuno mbali iyi ndipo akazi chauku bakhala zilongo mmenemo ali ndi zovala zokonzekera ndipo ngati mwamuna aliyense kapena mkazi aliyense kuno mmawa muno yemwe watsimikiza kuti mukukhulupirira mu mawu a Mulungu ndipo mukukhulupirira kuti Mulungu amasunga lonjezo lake kuti ngati munthu alapa bwinobwino machimo ake onse tsopano magazi sanachitebe kanthu ayi ndi chikhulupiriro chanu chabe mwa Mulungu ndipo Mulungu akuitana basi akukuitana ninu ndicho chimene iye akuchita tsopano sindinabatizidwepo chabwino chabwino ngati ine nditangoti ndayamba ndikumachita mosinthika icho ndicho chinthucho yambani ndiye inu muzikachita mosinthika mukapanga kuyamba kwanu mukuona mukuyenera mutembenuke muyambepo mwaona inu mukuti chabwino ine sindinazionepo izo basi monga choncho chabwino mbale wokondedwa ine ndikufuna inu mundionetse ine lemba limodzi limene munthu aliyense ine ndachipereka ichi kwa zaka 31 za utumiki kuzungulira dziko pamaso pa mabishopu ndiye naotero pomwe munthu mmodzi anabatizidwapo mwanjira ina iliyonse yosiyana ndi mudzina la Yesu Kristu ndipo aliyense yemwe sanabatizidwe mudzina la Yesu ankayenera kubwera ndi kudzabatizidwanso mudzinalo Mulungu anali ndi dzina limodzi lokha ndipo dzina lake ndi Yesu uyo anali mwana wake iye anatenga dzina la mwana wake Mulungu tsopano Yesu thupiro linali munthu ife tikudziwa zimenezo ameneyo anali mwana wa Mulungu yemwe anafungatiridwa tsopano ife sitimakhulupirira mwa mtundu wa umodzi anthu omwe amanena kuti Mulungu ali ngati chala chanu ife timakhulupirira kuti pali zikhumbo zitatu za Mulungu Mulungu anaonetseredwamo koma alipo Mulungu mmodzi kugona uko nkulondola ife timakhulupirira mwa ndiloleni ine ndizipange izi monga chonchi ife timakhulupirira kuti Mulungu ankakhala mu maudindo atatu iye anali ndi udindo pa dziko lapansi nthawi ina tsopano akazi inu mupite mbaliyi ndipo amuna inu mupite kumbaliyi omwe akukonzekera ndipo iwo akukonzekera utumiki wa ubatizo tsopano ndipo tsopano Mulungu anali ndi maudindo atatu imodzi ya iyo inkatchedwa utate kapena nyengo ya atate inayo inkatchedwa umwana ndipo inayo inkatchedwa mzimu woyera tsopano lero chiyani atate akugwira ntchito mu nyengo yanji lero mzimu woyera kodi iye anali chiyani mmasiku omwe anapita aja Yesu kodi iye anali chiyani asanafike masiku amenewo koma anali Mulungu mmodzi basi kulondola uko iye ndi atate mwana ndi mzimu woyera atatu amenewo maudindo atatu amenewo a Mulungu mmodzi Mulungu mmodzi koma tsopano atate si dzina kulondola uko ine ndikufuna ndikufuseni inu tsopano ine ndikufuna ndikupatseni inu Mateyu 28:19 pamene Yesu anati chotero pitani inu mukawaphunzitse mafuko onse mukawabatize iwo mu dzina TZENR dzina la atate tsopano ine ndikufuna ndione momwe mumalidziwira bwino lemba lanu mundiuze ine ndikakhala kuti ndachoka pa mzere ndipo iye anati kwa iwo pitani inu ku dziko lonse kalalikireni uthenga kwa cholengedwa chilichonse iye amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa iye amene sakhulupirira adzalangidwa zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira mu dzina langa adzatulutsa ziwanda zonsezo nzona adzayankhula ndi malilime atsopano adzatola njoka tsopano ine ndikuwerengerani inu mobwereza Mateyu tsopano mvetserani ine ndikumufusa wa zambiri yakale aliyense tsopano izi zili pa matepi izi zikupita ku dziko lonse ine ndikumufusa wa zambiri yakale aliyense kuti abwere kwa ine ndipo andibweretsere ine gawo lililonse la lemba gawo lililonse la kapena osati lemba gawo lililonse la lemba kapena mbiri yakale iliyonse ndime iliyonse ya mbiri yakale yomwe inayamba yaonetsapo kuti achiprotestanti aliwonse kuti aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la atate mwana mzimu woyera kufikira mpingo wakatolika utazikhazikitsa izo ku Nicene Council tsopano zimenezo zili pa matepi zikupita kudutsa dziko mzinenero 37 zosiyanasiyana iwo akumasuliridwamo ine ndilipira ulendo wanu wooloka nyanja uko nkulondola Atate mwana ndi mzimu oyera ndi zabodza mbalume ya chinyengo ya katolika ndipo si ubatizo wa Chikhristu kulondola Luther anazibweretsa izo kuchokera kumpingo wa katolika limodzi ndi katekisimu wese anazitengera izo ndipo zimapitilira koma lino ndi tsiku la kuonetseredwa kwa ana a Mulungu omwe zinsisizo omwe zinakhala zobisika chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi zikuyenera kudziwidwa olalake ndi lino ndithudi kumbukirani sipanayambe pakhalapo munthu mu baibulo yemwe anabatizidwapo mu dzina la atate mwana mzimu woyera kwa zaka 300 itachitika imfa ya mtumwi wotsiriza panalibe aliyense yemwe anabatizidwapo mu dzina la atate mwana mzimu woyera iwo anali ndawerengapo awiri onse la pre-Nicene fathers the Nicene Council ndipo kuchokera pamenepo iwo apangapo zomwe iwo amazitcha kuti mpingo wa Chikhristu wa maiko onse ndipo anapangapo bungwe kuchokera pamenepo ndipo anawakakamizira anthu onse kwa izo omwe unali mpingo wa katolika mau kumene woti katolika amatanthauza wa maiko onse mpingo wa maiko onse wa Chikhristu pa dziko lonse mpingo umodzi woti ukwanire pa dziko ndipo Chikhristu ichi iwo amawakakamizira anthu mwaicho menemo iwo anakhazikitsa iwo anamuchotsapo Venus ndipo anakamuyikapo Maria anamuchotsapo Paulo kapena Jupiter ndipo anakamuyikapo Paulo izo ndi chikunjabe kulondola mpingo wa katolika unachokera kumeneko ndipo zitatha zaka 500 iwo ali ndi selo lomwe likuchitika ku Louisville tsopano la Bernhard iwo anali ndi malamulo 10 osati kale kwambiri ine ndikanakonda iwo akanatenga imodzi ya ngati iwo angakwanitse ya zaka 1500 za mibado ya mdima ine ndikanakonda iwo akanazikapo izo zaka 1500 za kuzunza kwa chikunja pamene iwo ankakakamiza aliyense ndi kuwapha iwo ankawapheratu iwo kuwamangirira iwo mmwamba ankayika ng'ombe imodzi kumodzi ndi ng'ombe ina kudzanja linali ndi kuwapangitsa iwo kuti mwina apsyopsyone mtanda kapena ayiyambitsa ina ipite mbali iyi kapena ina mbali iyo ine ndinayikapo dzanja langa uko mu Switzerland kumbuyo kwa ziundo zomwe iwo ankayimapo kumeneko ndi kumawadula malilime awo ndi kumawatcha iwo afiti ndi china chilichonsecho ndizo ndendende kulondola kulondola ndipo mzimu womwe uja ulipo lero ndi lamulo chabe lomwe lagwira izo mungodikira mpaka iwo upeze ufulu wake baibulo linanena chomwecho mungodikirira mpaka utaonetsa manga ake ukangopeza mpata woterowo inu mukhoza kuvotera iwo posachedwa pomwepa pa zonse zomwe ine ndikudziwa mukuona iwo udzatero iwo udzabwera palibe njira iliyonse youlepheletsera iwo iwo kuyenera kubwera uko mkulondola ukuyenera kubwera ukubwera chotero pamene iwo utero inu mudzango penyetsetsa koma mbale inu mukufuna kudziwa chinthu chimodzi ichi ine ndikumudziwa yemwe ndamukhulupirira haleluya kumangoguba chitsogolo mwaona ndi zimenezotu inalipo nthawi imene imene mlembi pamene ine ndinamuza mlembi wa Lamsa baibulo la Lamsa pamene iye anayang'ana ndikuona chizindikiro chamagedzana chija cha Mulungu ndendende basi chimenecho ndendende timadontho titatu ting'ono-ting'ono mmenemo ine ndinati zimenezo ndi chiyani iye anati ameneyo ndi Mulungu mu zikhumbo zitatu ine ndinati monga ngati atate mwana ndi mzimu woyera iye anandiyang'ana ine iye anati kodi iwe umakhulupirira zimenezo ndipo ine ndinati inde bwana iye anati ine ndinaona kuzindikira za mumtima kuja usiku wina ine ndinaganiza kuti iwe ndi mneneri wa Ambuye anati Mulungu adalitse mtima wako anadzayika mkono wake mondikumbatira ine anati tsopano ine ndikudziwa kuti ndi choncho iye anati anthu achimelika awasakudziwa mkomwe chiyani anati iwo sakudziwa mkomwe kalikonse anati iwo akuyesera kutenga bukhu la kummawa ndikulipanga kuti ilo likhale bukhu la kumadzulo iwo salidziwa mkomwe baibulo lawo iye anati palibe dzina lililonse lomwe linapatsidwa pasi pa thambo palibe dzina lililonse pakuti aliyense ankabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kulibeko chinthu chotero chonga ngati anthu atatu mwa Mulungu mmodzi ndipo uyo ndi mbale Lamsa Dr. Lamsa womasulira wa baibulo la Lamsa yemwe ali mzake wa pamtima wa Eisenhower ndi akazembe onse akulu a dziko lapansi ndi china chilichonse anaponyera mikono yake kundikumbatira ine anati tsiku lina iwo adzakuombera iwe chifukwa cha zimenezo koma anati kumbukira anthu onse awo amafa chifukwa cha utumiki wawo ine ndikufuna kuti ndikhale ngati pamene Petro akaleyo anayikidwa mu ndende munali mnyamata wang'ono wakale mmenemo ndipo iye anali yense wamanjenje ndipo iye anati oh chavuta ndi chiyani anati inu mukudziwa kuti inu mukukaphedwa Petro anati eya Iya nati, chabwino, inu matsala pangono kuti mufelero. Iya nati, ea, iya nati, chabwino, iwali, iwali, kodi inu simu kuopa. Iya nati, ai, iya nati, inu mkuyenela kukala mmozi wa aja umwei wa mawacha kuta Kristu. Iya nati, ea, anati, china chitika ndichani, ndipo iya anamuza iye, anakala pansi ndipo anamuza iye nkhani yake. Ndipo pamene iyo imapitilira, kumatsika musi iya nati, ndipo ine bwezindili mfulu mauno. Ine ndikanakhoza kupita ndikukajoina china cha zipembedzo zawo ndipo basi ndikumakhalabe moyo. Ukuona, ine bwezi ndili mfulu. Koma ine ndinauyamba wotuluka pa chipata cha mzinda, ndipo ine ndinamuona wina akubwera akulowamo. Ine ndinamudziwa yemwe iye anali. Ine ndinati, Ambuye, kodi inu mukupita kuti? Iye anati, ine ndikubwerera kuti ndikapachikidwe soka chiwiri. Anati, ine ndinabwereranso pomwepo. Pomwepo iwo anati, ndani dzina lake ndi Simoni Petro. Anati, ndine pano. Anati, ife takonzeka za iwe. Anati, ine ndakhala ndikuyembekezera inu. Anayenda kumapita. Mnyamata ameneyo anadzamugwira iye papewa ndipo anati, dikira miniti Simoni, ine ndikumuvomereza Mulungu ameneyo naneso. Ndipo tsopano ine sindikuchita mantha, wanga ukhale wotsatira. Uko nkulondola. Haleluya. Ukupitira iwo ukukama gazi inde ukukama gazi utenga wa mzimu woyera ukukama gazi magazi ya upunzira amene anafera chonadi utenga wa mzimu woyera Ukukamagazi Oyamba kufera dongosolo Lamzimu woyera Anali Yohane mbatizi Koma yanafangati muntu Kena kwa anabwera ambuye Yesu Iwana mupachika iye Iye analalikira kuti mzimu Udzapulu mutsantu kuchimu Kunali Petro ndi Paulo ndi Yohane wa umulungu Anapeleka mioyo yawo kuti utenga uwale Iwa anasakaniza magazi yawo Monga neneli ya kare Kuti mawona mulungu Akoze kunenedwa mona Mioyo ya pansi pagua Ikulira mpakaliti Kuti ambuye muwalange Iwa amena chita chola kwa Veteran kumalipo ena atapeleke Magazi ya moyo Chifukwa cha utenga wa mzimu yera u Ndiku sefu kila kufira Uku kama gazi inde Uku kama gazi Utenga wa mzimu yera u Ukuka magazi, magazi ya upunzira. Amina anafera chonadi, utenga wa mzimu era Ukuka magazi.
Just the scripture before we go.
Basilemba ifetisa napite. Ndipo iwo anati kwa Petro ndi onse aiwo, amuna ndi abale, kodi tichite chiyani kuti tipulumutsidwe. Petro anati kwa iwo, lapani mmodzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza ku chikhululukiro cha tchimo lanu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo omwe ali kutali, ngakhale onse omwe Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ambuya akudalitseni tsopano pamene ife tikupita mukhoza kuonelera ubatizo pamene ife